Happy week.
Tiye nituweramitse mitu yatu. Adare yatu agu mwamba. Iferi kukuto gozani inu chifukaja nyimbo ii. Kungo kurubirira. Kungo wawo na mbu yatu wa mene iwo ankabwira kwa mnyamada amene analindi kunyu. Anati inendiko za ngati iwe kukurubirira. Pagulizi ntu zonse ndizoteka kwa iwa amena kurubirira. Ambuye, tandizani kusakurubirira kwa atu siku uno. Ndirobe mpero latu. Ndife oto goza kwa mbiri kwa inu, chifukwa ja kukarapo kwa anu ndife. Ndi chifukwa ja antu amene ama kukurubirira ni inu, ndi kukukondani inu. Ndipo kudziwa tsopano osati ife tidzakhala, koma tsopano ife takwezedwa malo a mwamba mwamba ma Kristu Yesu. Titakhala pafupi ndi mfumu yathu siku uno, takhala kale pa malo ndi iye. O momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha chidaliro ichi chimene ife tili nacho mwa iye. Malo njezo ake podziwa kuti sangale pere kuti nthawi zonse ndi oona. Ife likupemphera kuti inu mutiendere usiku uno. Mulole mzimu oyera watenge mawa Mulungu ndi kuwagawa iwo ku mitima yathu monga momwe ife tikuwasowera. Kuti pamene ife tizichoka usiku uno kupita ku nyumba zathu tikhoza kunena ndi iwo amene ankachokera ku Emau usiku ina kumati, kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe pa njira? Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Ameni. Mukhoza kukhala pansi. Ndine wokondwa kwambiri kubwereranso siku uno kuti ndidzayankhule ndi inu ndi kudzayanjana ndi inu pa zinthu zimene zili za Khristu. Icho sicholinga china chimene ife tili nacho chokhalira pano, koma kuti tichite zimenezo. Basi kumayanjana mozungulira mawu ake. Pepani ndikumakusungani inu nonse mochedwa kwambiri usiku uliwonse. Wina wake anandiuza ine anati anthu amapita ku nyumba kuno 8:30 kapena 9 koloko kuchokera ku Chalichi, koma ndine wakumwera basi. Ndipo ndimakhala ngati wochedwetsa ine mukudziwa. Ndipo sitingaganizire izo mwaliro kwambiri. Ine ndimangoyenera kutenga nthawi yanga ndi izo. Koma ndithudi ndili wothokoza chifukwa cha mgwirizano wabwino umene ine ndimaupeza kuchokera kwa inu anthu mmenemo amene mukukhulupirira pa Mulungu. Wanu mgwirizano wanu wabwino umapangitsa izo kukhala zophweka kwambiri aponso kuti mzimu oyera uziyenda pakati pa anthu. Ine ndikanakonda ndikanazipeza izi kulikonse. Ine ndikutero kumene iwe ungakawapeze anthu amene akukhulupirira. Zilibe kanthu zimene Mulungu angachite mochuluka bwanji mphatso imene iye angayimirire. Inu mukuyenera kukhulupirira izo, mwaona, chifukwa ndizosagwira ntchito pokhapokha inu mutakhulupirira izo. Yesu nthawi ina akuchokera ku dziko lina anabwera kwa ake omwe. Ndipo iwo anati, ife tinamva kuti inu munachita chakuti ndi chakuti kumalo akuti. Koma pamenepo iye sakanachita ntchito za mphamvu zambiri. Sopano ife sitimakonda kunena izo mwanjira imeneyo, koma umo ndi momwe malemba amanenera izo kuti iye akanachita. Iye sakanachita ntchito za mphamvu zambiri chifukwa chakusakhulupirira kwawo. Ndipo mphamvu ya Mulungu imagonera pa chikhulupiriro chanu mwa iwo. Mukuona, amenewo ndi malire okhawo amene ali nawo ndi chikhulupiriro chanu. Ndipo ngati zinthu zonse ndizotheka kwa iwo amene ati akhulupirire izo, mukuona, kuli Mulungu wankulu kumwamba. Ndipo ngati ife tirangokhoza kulumikizako monga mzere wolunjika kwa iye, zinthu zonse ndizotheka, mukuona, koma tiyenera kulumikizana ndi iye popanda kusuntha paliponse, kungokhala mpita woyera pakati pa ife ndi Mulungu. Kenako iye anati, mukanena kwa phiri ili suntha, ndipo osakayikira mu mtima mwanu, koma kukhulupirira icho chimene mwanenacho. Tsopano inu simungakhoze kunamizira izo. Satana sanamizira mophweka kwambiri, chotero inu simungakhoze kunamizira izo. Koma pamene inu muzidziwa izo kwenikweni ndiye izo ziyenera kuchitika, mwaona, basi zikuyenera kuchitika. Chotero ife tiri pano ndi kudza mupembedza iye, ndipo iye ndi wokondeka, ndi wokongola kuposa 10,000 ku miyoyo yathu. Ndipo ife ndithudi ndi okondwa kukhala pano ndi inu usiku uno mu nthawi yokondeka iyi ya chiyanjano. Tsopano inu amene mumakonda kuwerenga mawu kapena kulemba malowo, ine ndinaganiza usiku uno ndakhala ndikulalikira mochuluka kwambiri pa machiritso a uzimu. Ine ndinakhala ngati ndasintha phunziro usiku uno pang'ono pokha. Wosati kwenikweni kusintha ilo, koma basi nene ilo likuyendera. Chifukwa iwe sungasinthe mawu amodzi mu Baibulo, chifukwa iwo amangogwirizana ndi mawu ena ndi ilo. Lemba lonse limangolumikizana pamodzi. Izo zili monga ngati pepani, ngati izi zikumveka zosinjirira. Ndipo ine sindikanatanthauza izo mwanjira imeneyo nkomwe. Koma izo zili ngati zidutswa zolumikizira, inu mukudziwa. Ife tinkakonda kutenga zidutswa zopangira chachikulu zakale. Mwamba, ndiyeno tinkakhala pansi ndi kuphunzira momwe tingaziyikire izo pamodzi. Ndiyeno tinkayenera kukhala ndi china chake chili pambalipa. Chithunzi chachimene ife tinkayesera kuti tichike pamodzi, kuti zidutswazo zituluke bwino. Ngati iwe sutero, iwe sungakwanitse kuchipanga icho. Ndipo tsopano umo ndi momwe malemba amakhalira. Iwo amadulidwa monga choncho kuti abisike kumaso a nzeru ndi aluntha. Mwaona, iwo ali ngati afarisi anzeru ophunzira. Ndipo Yesu anamuthokoza Mulungu kuti iwo iye anabisa izo kwa maso awo, ndipo adzazulula izo kwa makanda amene angati adzaphunzire. Tsopano ngati iwe ukufuna chitsanzo chako kuti uyalepo patani yako kuti uone chimene chikuyenda ndi lembalo, ingomwika Yesu apa ndi kupita kukamuyang'ana iye. Ndikuzika izo mu Baibulo. Iwe ukhala ndi chinthu chonsecho chikutulukira molondola, chifukwa ndi vumbulutso la Yesu Khristu. Chipangano chatsopano ndi chakale, zonse ziwiri, zonse zimayankhula za Yesu. Mwaona, Yesu Khristu mwana wa Mulungu, chifukwa iye ndi bukhu ili la chiwombolo. Iye anali mawu, ndipo iye ndi mawu, ndipo ameneyo akuyenera kukhala iye, ino mwaona. Chotero ili ndi bukhu lonse la chiwombolo, limene lili Yesu Khristu, kuyikidwa mokwanira pamodzi ndi Mulungu. Ndi malonjezo a chiwombolo, ndi machiritso, ndi chilichonse kwa munthu. Mukuona, kodi inu mukumvetsa zimenezo tsopano? Bukhu ili ndi Yesu Khristu, woyikidwa pamodzi ndi Mulungu. Mukuona, ndipo iye anabwera ngati munthu, ndipo anatiwombola ife. Ndipo lonjezo lililonse lili mwa iye ndi lanu, pakuti iye ndi muwomboli. Tiyeni ife titembenuzire usiku uno mu chipangano chakale kuti tikatenge chimene ife tikufuna kuti tipangepo nkhani yathu, pamene ife tikuwerenga kuchokera ku Yesaya mutu wa 6 wa bukhu la mneneri Yesaya. Ine ndimakonda zolemba za Yesaya. Iye anali mneneri wamkulu. Kodi inu mumadziwa kuti Yesaya analemba Baibulo lonse monga ngati malonje kwa ilo? Iye anatero. Yesaya amayambira muchilengedwe, pakati pa bukhu panadzabwera Yohane Mʼbatizi ndipo wotsiriza mu zaka 1000. Chotero iye alipo mabukhu 66 a mu Baibulo ndi mitu 66 ya Yesaya. Chotero ndithudi ndi chithunzi cha Baibulo lonse. Tsopano tiyeni tiwerenge kuchokera kumutu wa 6. Mu chaka chimene Uziya anafa, ndinaonanso Ambuye atakhala pa mpando wachifumu wa utali wokwezedwa mwamba, ndipo zovala zake zinadzaza kachisi. Ndipo pamwamba pake panayima aserafi, aliyense anali ndi mapiko 7, awiri anaphimbira nkhope yake, ndipo awiri anaphimbira mapazi ake, ndipo ndi awiri iye anawulukira. Ndipo wina anafuulira kwa nzake, ndipo anati, "Woyera, woyera, woyera ndi Ambuye Mulungu wa makamu, dziko lonse ladzaza ndi ulemerero wake." Ndipo nsanamira za zitseko zinagwedezeka pa mawu a iye amene anafuula, ndipo nyumba inadzazidwa ndi utsi. Kenako ine ndinati, "Tsoka kwa ine, pakuti ine ndathedwa, chifukwa ndine munthu wa milomo yonyansa, ndipo ine ndimakhala pakati pa anthu a milomo yonyansa, pakuti maso anga ayiona mfumu, Ambuye wa makamu." Kenako mmodzi wa serafi anawulukira kwa ine ali ndi khala la moto mʼdzanja lake, limene iye analitenga ndi zonyamulira kuchokera pa guwa. Ndipo analiyika pakamwa panga, ndipo anati, "Taona, ichi chakhudza milomo yako, ndipo mphulupulu zako zachotsedwa, ndipo machimo ako achotsedwa." Komanso ndinamva mawu a Mulungu liwu la Ambuye likuti ine ndituma ndani ndipo ndani adza kapena ndani adatipitire ife. Kenako ine ndinati ndine pano nditumeni ine. Ine ndikufuna kuti nditenge mutu ngati ife tinga utchule iwo chomwecho pa phunziro la chikoka. Chikoka ndi chinthu chachikulu. Ife timawuzidwa zalemba kuti ndife akalata olembedwa ndi owerengedwa ndi anthu onse. Ndipo ife monga Akhristu tikuyenera nthawi zonse tiziyang'anitsitse chimene tikuchita ndi chimene tikunena kuti tizikhala oona mtima mwangwiro kwa munthu aliyense. Ndipo inu ngati inu simungakhale oona mtima ndi munthu nzanu, inu ndithudi simungakhale oona mtima ndi Mulungu. Chotero momwe ife timamutumikira Mulungu ndi ife timatumikirana wina ndi nzake. Monga moona mtima momwe ine ndingakhalire ndi inu, umo ndimoona mtima momwe ine ndingakhalire ndi Mulungu. Ndipo ni momwe monso ndi inu kwa ine. Ife tikuyenera kukhala oona mtima kwa wina ndi nzake mu zochita zathu zonse. Ndipo wina wake akutiyang'ana ife. Inu mukhoza osaganiza zimenezo, koma pali maso akukuyang'anani inu. Ndipo moyo wanu ukumukopa wina wake. Mwina mwake ndi mwana wang'ono, ndipo mwana ameneyo akhoza kukula kudzakhala fine wina kapena mude kapena ena otero. Ife sitikudziwa, koma wanu moyo wanu ukumukopa wina wake. Ndipo kakhalidwe kathu sikuno ndi kakhalidwe kopambana pa izi, chifukwa kungowerenga izo madzulo ano. Pamene ndimawerenga ine ndimaganiza mmene Mulungu analili wamkulu. Mawa uno pamene mwana wanga ndi ine tinali ngati tikuyenda mozungulira a mdadada, panali anthu ochuluka kwambiri. Ife tinapita kumusi kuzungulira Times Square chifukwa iwo amati ayiphwasula iyo. Ine ndikuganizawo a ntchitoyo yayambika kale. Chotero ine ndimayangana pa zimenezo, ndipo tinali kujambula zithunzi zina. Ndipo anthu akudzadzana, ine ndinati kwa mwana wanga Bire, ine ndinati kodi onsewa akupita kuti liwiroli ndilachiyani? Apa iwo ali pansi pathu akuthamanga, ndipo apa akuthamanga, ndipo mamba pathu akuthamanga, ine aliyense akupita kuti mwaliwiro chonchi. Ndipo pamene tinayima tinaganiza ichi, kodi Mulungu angadziwe bwanji maganizo a munthu aliyenseyo? Ndipo zingatheke bwanji kuti onse mabiliyoni pa dziko lapansi? Ndipo komabe Mulungu amadziwa nthawi iliyonse mukaphethira diso lanu. Iye ndi wopanda malire. Ndipo ngati inu mutangofuna kuti mudziwe ndi kungokwaniritsa zimenezo, ngati izo zitabwera konse malingaliro anu, mudzatuluke panja ndipo mudzayang'ane mwamba pa nyenyezi. Ndipo mudzadabwe momwe iye amazilamulira zonsezo. Ndiye inu mudzaona momwe iyi ingakhalire ntchito yapang'ono. Pamene nyenyezi zimenezo ili mukhoza kuona zaka 120 miliyoni zakuwala kwa mlengalenga kudutsa mugalasi, inu mungadziwe momwe kuwala kumayendera maliwiro bwanji. Inu mukhoza kuyendetsa nzere wa manaini kuzungulira dera la New York osaliswa ilo mumamayirosi. Ndipo kudutsa kumeneko kuli nyenyezi zambiri monga zilili mbali iyi uko pa phiri la Palamon ndi phiri la Wilson uko mu California. Izo zikhoza kuoneka. Tiyaganizani momwe iye alili wamkulu ndi momwe iye amaligwirizira dziko lapansi. Dziko lapansi ili kapena imodzi mwanyenyezi zimenezo ikamasuntha kuchoka pa malo ake, mamiliyoni ndi mabiliyoni amamayirosi kutali, izo zikhoza kukhudza dziko lino. Kayendede konse ako kazamwamba kayenera kukhala pa malo ake basi. Ndipo mwaona chilichonse kimene Mulungu anapanga monga choncho chimamumvera Mulungu. Koma pamene Mulungu anamupanga munthu, munthu amaoneka kuti amafuna kudziwa zambiri kuposa momwe iye amachitira. Inu mwaona ndizo ndife tokha amene sitili pa malo, izo zimakhala m'malo, ndipo izo zimayenera kukhala m'malo kuti zizigwirizana ina ndi inzake. Mwachitsanzo mwezi, ngati mwezi ungachoke pa malo ake, dziko lapansi likhoza kudzazidwa ndi madzi mumphindi pang'ono. Mwaona mwezi ndi umakhala ngati galu olondera pa nyanja, iye amayika malire ake kuti iwo asathe kudutsa. Ndipo pamene mwezi ukutembenuka kuchoka pa dziko lapansi, apa pamabwera mafunde. Ngati mwezi sunagwire iwo mbali inayo, iwo akhoza kuphimba dziko lapansi. Mukuona chotero mwezi umayima ndi ndipo umatembenuza msana wake kuyang'ana mbali ina ya dziko ndi ndipo apa pamabwera madzi akubwera mwaliwiro lenileni. Ndipo kenako iwo amatembenuka kachiwiri. iye ndi mtumiki wa Yehova. Nyanja imaima ndi kubwereranso kumalo ake. Chifukwa imaona kusuntha kwa ngwiro kwa Yehova. Oh, ngati ife mu mpingo, monga ziwalo zathu ndi la Kristu, titati tikungokhoza kugira ntchito mu mgwirizano monga choncho. Inu mungaone mpingo waukulu ndi wamphamvu wa Mulungu wa moyo, wonse mu mndandanda umodzi, wodzazidwa ndi mzimu woyera. Kodi izo sizingakhale zopambana? Chiwalo chilichonse cha thupi chikugwira ntchito ndendende basi pamalo ake, mphatso iliyonse pamalo ake, mphatso iliyonse kuthandizira inzake, membala aliyense kumuthandizira nzake. Izo zingakhale zopambana. Ndi chimene ife tikufuna kuti tione, koma tidzaziona izo tsiku lina, ndipo ngati izo zidzakhala zolondola. Tsopano mnyamata wang'ono uyu Uziya anali mfumu, koma iye asanakhale mfumu, iye anali mfumu mu ulamuliro wa Yesaya mneneri. Ndipo iye anali mnyamata wa Elisha, iye ankakonda kunja. Iye anali chikoka chachikulu pa moyo wa Yesaya. Yesaya anali mnyamata wang'ono nayenso mneneri wang'ono chabe. Ndipo inu muwerenge nkhaniyo. Ngati inu mukufuna, mutenge mbiri ya Chiwiri 26, iyo ikuwuzani inu. Momwe kuti pa usinkhu wa zaka 16, pambuyo pa imfa ya Atate ake olungama, iye anadzakhala, iwo anamutenga iye ndipo anamupanga iye kukhala mfumu pa Israeli. Pa usinkhu wa zaka 16, iye anayamba kulamulira. Ndipo iye anali ataona chikoka cha makolo ake, amayi ake anali mkazi wa Mulungu, ndipo abambo ake anali mwamuna wa Mulungu. Iye asanadze. Ndipo muchimenecho izo zinayika chikoka mwamwanayo kuti azichita zimene zinali zolondola. Ine ndikuwuzani inu, ndikuganiza lero tili ndi umbanda wa ana mdziko lonse. Koma kwenikweni ine ndikuganiza izo zinayambira mnyumba. Ine ndikuganiza kuti makolo anayamba kulekelera. Ndipo ngati mwanayo analeredwa mnyumba yabwino yachikale ya Mulungu, ine sindikunena kuti zingakhale konsekonse ndithudi ayi. Koma izo ndithudi zikanamupatsa mwana ameneyo chikoka choyenera. Ine ndikuganiza nthawi zambiri kuti nyumba zimene ana aleredwa mola kuika kusiyidwa kuti azikayenda pa nsewu ndipo nkumangodzikhalira okha pamene amayi amakhala kubala kapena ndi abambo ndi zina zotero. Iwo samamusamalira mwana uyu. Chinthu china, iwo samamukonda iye ndi kumupatsa iye chikondi kuti amutenge iye. Ndi wang'ono, inu mukuyenera kumuphunzitsa kukonda ndi kulemekeza. Ndikuwerenga Baibulo. Ine ndikuganiza za Susanna Wesley. Ndikuganiza iye anali ndi ana 17. Ine ndikuganiza ndiko kulondola. Koma iye ankapeza maola awiri kapena kuposera apo tsiku lililonse kuti apemphere. Pansi pa kumapeto kwa chovala chake pamene anyamata ang'onowo ankagwada mozungulira kuchokera pamenepo panabwera John ndi Charles amene anasintha kachitidwe ka dziko. Analipulumutsa dziko mu tsiku limenero. Ndipo iye analibe makina ochapira ndi choumitsira monga ife tili nazo lero, ndi chotsukira mbale ndi zina zotero kapena wantchito. Ndi chimene iye ankachita zonsezo yekha, komabe ankatha kupeza nthawi chifukwa iye ankayika chikoka kwa ana ena amene potsiriza pake anasintha njira ya dziko. Ine ndikuganiza ameneyo ndi mayi wakachitidwe kachikale, nyumba yakachitidwe kachikale, kumene pemphero ndi kumvetsa kwa Baibulo. Ine ndikukhulupirira Abraham Lincoln anali asanakhalepo ndi bukhu moyo wake kufikira iye atadzakhala wa usinkhu. Koma Baibulo ndi ine ndikuganiza ilo linali mwina Fox's Book of Martyrs. Ine mwina sindingathe likhoza kukhala bukhu lina. Ine ndikuganiza linali Pilgrim's Progress kulondola. Linali Pilgrim's Progress ndi Baibulo. Inu mukuona mtundu wa khalidwe limene izo zinawumba. Mudzango ndilola ine ndidzalowe mnyumba mwanu ndikudzaona mtundu wa zithunzi zimene muli nazo pa khoma lanu. Mudzandilole ine ndidzapite kunyumba kwanu kapena ku ofesi yanu ndipo ndidzaone mtundu wa nyimbo zimene zikuimbidwa. Mugona, zimene inu mumawerenga, chimene inu mumayang'anapo, ine ndikhoza kukuwuzani bwino lomwe chimene chili mkati mwanu, mwaona, chifukwa icho chimadya pa zimenezo. Mugona, ndipo pakhomo, ngati ife titapanga pakhomo kukhala pokondedwa kwambiri, ana sibwenza kufuna kuti athawepo. Muziwapangira iwo zinthu zochuluka, mene iwo angamamverere kuti ndi olandiridwa ndi kwabwino komanso omasukako pakhomopo. Kumene pakhomo, iwo aziona kuchedwa kuti azipitako, ndipo umo ndi momwe pakhomo payenera kumakhalira. Ndipo ine ndikuganiza uwo ndi mtundu wa khomo umene Uziya akuyenera kuti analeredwako chifukwa cha chikoka cha makolo ake a Mulungu. Ndipo iye atangokhala mfumu ananyalanyaza malingaliro onse otchuka ndi zotsutsana zonse za ndale. Ndipo anayika maganizo ake pa chinthu chimodzi. Iye amutumikira Mulungu mosalabadira. Ife tikusowa andale ena ngati amenewo. Iye anatsimikiza kuti iye akanati amutumikire Mulungu chifukwa umo ndi pomwe iye analeredwera. Ndipo abambo ake anamupatsa iye chikoka choyenera kuti iye akanakhoza kutumikira Mulungu ndi kukhala ndi moyo. Ndipo ufumu wake unali waukulu kwambiri mpaka ine ndikukhulupirira iwo anali woyandikira kwa ufumu wa Solomoni. Ine ndikukhulupirira kuti iwo umadziwika kuti ndi woyandikira kwa ufumu wa Solomoni momwe Mulungu anamudalitsira iye. Ndipo ichi chinali chikoka chachikulu pa mneneri wa ng'ono uyu Yesaya amene anali kukachisi pa nthawi imeneyo kapena mdziko. Ndipo momwe iye ankaonedwera ndi momwe Mulungu angamudalitsire munthu amene watenga kayimidwe koyenera, anachita chinthu choyenera, anali ndi cholinga choyenera, ndi choti akwaniritse choyenera. Ndipo iye anachita molondola. Nthawi zina iwe ukhoza kuganiza kuti sizipindulitsa, koma izo ndithudi zimapindulitsa, izo zikuyenera kupindulitsa. Inu simungathe kupita kummawa ndi kumadzulo nthawi yomweyo, iwe sungathe kumapita kumanja ndi kumanzere nthawi yomweyo. Iwe ukhoza kumaganiza kuti ukupita njira inayo, koma sukutero. Chotero ndiye ngati ungayike ako malingaliro ako ndi maso ndi zolinga ndi zokwaniritsa mmoyo pa chinthu cholondola. Iwe ukuyenera kutulukako pa chinthu cholondola. Iwe sungalephere, mukuona ndiyo njira yokhayo. Zilibe kanthu kuti ukuyeselewa kangati kuti uchite mbali inayo. Utembenuzire mutu wako kuchoka kwa izo ndi kukachita chimene chili cholondola. Ndipo iwe ukadziwa kuti ukulondola, iwe umamvelera bwino ndipo umakhala bwino. Ndipo ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo. Inu muli, iwe udzatulukako bwino. Iwe ukayamba kupita kumadzulo, iwe siuli, sukhala ukupita kumpoto. Iwe udzakhala ukupita kumadzulo. Ndipo umo ndi momwe izo zilili, muchabwino ndi choyipa. Ndipo Yesaya anaona ichi, ndipo anaona kuti Mulungu anamudalitsa iye. Ndi momwe iye mafuko onse mozungulira kutchuka kwake kunapita mpaka ku Gupto. Ndipo momwe mafuko sanafune nkhondo ndi iye, iwo anaona kuti Mulungu anali ndi iye. Chotero iye basi iwo anamutumizira nsembe za mtendere ndi nkhosa ndi zinthu ndi kuzipereka izo kwa iye kuti zibweretse mtendere. Ndipo iye anali munthu wabwino. Ndipo ine ndikukhulupirira ngati fuko kapena anthu kapena mpingo kapena munthu payekha. Zilibe kanthu kuchuluka kwa momwe otsutsa akukutsutsira iwe uzingochita chinthu cholondolacho. Iwo amakulemekeza iwe pansi mu mtima mwawo. Ndipo ine ndinapeza izo kukhala zoona. Mukuona, ndipo mukhale ona mtima ndi olungama. Anthu adzalemekeza zimenezo. Ndipo ngakhale iwo akulakwitsa, iwo adzalemekezabe zimenezo. Inu mwaona, chifukwa ndizo ndi munthu chabe. Ndife tonse anthu. Ndipo ife timadziwa kuti pali chabwino ndi choyipa. Ndipo tiyenera kutenga chimenecho. Ndipo Uziya anagwira mlingo uwu. Iye anali chikoka chachikulu, monga ine ndanenera kwa Yesaya mneneri. Ndipo kenako Uziya anapanga kulakwitsa kwakukulu kuja monga momwe anthu ena ambiri amachitira. Pamene iye anafika podzimva wotetezeka, anamvelera kuti iye anali ndi chinthu chonsecho mdzanja lake. Iye anadzikweza mu mzimu wake. Iye anadzikweza kukunyada. Tsopano chimenecho ndi chitsanzo chenicheni kwa ife tonse. Inu mukudziwa ilo lakhala lili vuto. Ine ndikuyankhula kwa Khristu ndi azitumiki, ndipo ine ndikufuna kukhala ona mtima pa zinthu izi. Ndipo pamenepo ndi pamene atumiki ambiri amapangira kulakwitsa. Ife tamvapo nthawi zambiri zokhudza atumiki, zochita zimene iwo amachita ndi zinthu ena iwo mwina kumachita zinthu zimene iwo sayenera kuchita. Ine ndikuganiza nthawi zina iwowo ndi anthu abwino, Akhristu wopambana amene akhala akugwiritsidwa ntchito ndi Ambuye. Ndipo kenako potsiriza iwo amadzapeza ufumu waung'ono utamangidwa mowazungulira iwo kapena chikoka chochuluka. Anthu ambiri obwera ku misonkhano yawo mpaka iwo amadzakhala wosasamala ndipo amakhala ngati akudzikweza. Anthu amawawombera iwo mmanja ndi kumayimirira. Ndipo ife sitikuyenera kwenikweni kumachita zimenezo. Ife kumbukirani, ndife tonse basi. Palibe anthu akulu pakati pathu. Ndife tonse ana Mulungu basi. Inu mwaona, ngati Mulungu anatipanga yena ife chinthu china ndi ena chinzake. Bwanji, Iye anandipanga ine ndichala ndidiso ndizina zotero chabwino ife tikuyenera kuyamikirana wina ndi mzake ndipo tikatero tisamadzimve kukhala wamkulu chifukwa ife tonse ndi olumikizidwa pamodzi kwa mulungu mmodzi maona ndipo ife tonse tinachokera ku mtengo umodzi mukuona ndipo tsopano ife tikupeza kuti nthawi zambiri azitumiki amayamba kumverera oterezeka pang'ono ndipo iwo amapitirira kumatsogolera mophotchola ndipo chinthu choyamba ine mukudziwa iwo amachita zinthu zimene iwo samayenera kumachita ndipo ife tikudziwa kuti nthawi zambiri anthu olungama ndi abwino amafika pamenepo kuti azikhala ndi zochitika zambiri zamagulu iwo amangofuna kuti azipita kumaphwando akuluakulu ndipo chinthu choyamba ine mukudziwa iwo amayitanitsa chakumwa pang'ono kamodzi pakanthawi ndipo iwo amakodwa ndi dziko ndipo ine ndikuganiza ilo ndi vuto ndi mipingo yathu lero ine ndikuganiza ilo ndi vuto ndi kusuntha kwathu kwa chipentekoste tsopano ndiloleni ine ndinene ichi poyamba momveka mukuona inu mumandimva ine ndikunena zinthu zokhudza mpingo wa chipentekoste ndipo ine ndi wa pentekoste mukuona koma pano bwanji ngati kukanakhala kuti kunalibe anthu a chipentekoste mu New York usiku uno kodi ine ndikanapita kuti kukalalikira uthenga uwu mukuona ine ndikuwayamikira anthu a chipentekoste iwo ndi abale ndi alongo anga komabe pamene ine ndiona china chake cholakwika ndi mʼbale wanga mwana wanga kapena angakhale mkazi wanga kapena chilichonse chimene chinali chabwino ndi chabwino kholo lolondola limawakonza ana awo ndipo ine ndikuganiza kuti vuto ndi mpingo wathu ife timayesetsa kukhala ndi zochuluka kwambiri monga a enawo mukuona ife timayesetsa kuchita ngati wina wake inu mwaona ndipo timayamba kutengera zikhalidwe zawo ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa izo zinkachitika kuti ine sindikuwakumbukira anthu a chipentekoste mchiyambi chawo ndithudi izo zinati zaka zambiri zapitazo mukusuntha komaliza uku kuchokera ku Azusa Street koma ndinatenga mbiri yakale yake ndipo ine ndawerengapo mabukhu ambiri ndipo ndiyankhulapo ndi ena mwa amuna akale ndikukonzekera kukhala ndi msonkhano pakali pano ndi wina ku Shreveport Louisiana iye adzakakhala kumeneko anali mmodzi wa amuna oyambirira mu Azusa Street ndiyeno ndicho chiyambi cha Pentecoste mdziko lino pafupifupi zaka 50 chakuti zapitazo ine ndikuganiza ine ndinalikira chikondwerero cha golide kukachisi wa McPherson Angela's Temple mu Los Angeles zaka zingapo zapitazo chikondwerero cha golide cha chaka cha 50 tsopano inu mukuona koma kuyambira pamenepo pakhala pali tinthu tating'ono tambiri timene talowa mu mpingo chifukwa mpingo umayenera kugundana mapewa ndi dziko tsiku lililonse tsopano ndipo ine sindikutanthauza kuti kuti ndibwerere ku ichi kachiwiri kwa alongo athu mwaona abale athu nthawi zambiri zinkachitika zaka zapitazo kuti zinali zolakwika pakuti monga ine ndinanena usiku wina kwa alongo athu kuti azimetalawo tsitsi izo zinali a chochitika cha chipentekoste kuti iwo asamachite izo ndi zinthu zimenezo koma icho ndi chiyani tsopano ife timapita ku madera osiyanasiyana a dziko ndipo ife timawapeza alongo athu a chipentekoste ali ndi kametedwe ka phanke yako inu mukudziwa kametedwe kakakulu ako monga choncho ndipo iwe ukhoza kuwawuza iwo za izo ndipo amagwiritsa ntchito zoziphoda iwo amavala zovala ngati mwamuna ndipo inu mukuti tsopano mbale Branham inu mukuwanena akazi tsopano dikirani miniti ndiloleni ine ndiwanene amuna a mbala amene angamulole mkazi wake kuchita zimenezo iye siwalamulira pa nyumba pake mukuona inu simuyenera kumachita zimenezo koma icho ndi chiyani ife tagundana mapewa ndiyena onsewo wofowoka ena ang'ono amabwera kuchokera ku seminale ina kapena sukulu ndipo amakhala ndi lingaliro losiyana la izo koma pali chitsanzo chimodzi chokha changwiro ndicho kubwerera ku baibulo komwe baibulo limatsutsa zimenezo mwaona ndipo izo sizabwino ndiyeno ife timapeza zinthu zina kale zimakhala zolakwika kuti anthu achiyero azipita kuzoonera kapena makanema inu mukudziwa pano iwo amapita nthawi zonse mukuona ndipo kenako satana anakokera yaliwiro pa inu anadzayika televizhoni mnyumba mwanu momwe ndipo mwaona anadzayika iyo mmenemo koma zinthu zonsezi izo zinkakhala kuti zinali zolakwika chabwino ndi chiyani icho mwaona izo zimabwera mwa pang'ono mpaka chinthu choyamba inu mukudziwa izo zangokugwirani inu izo zingati mpesa ukukula mokuyangani inu. Sobano ngati inu muyike mpesa umenewo kutali ndi inu maona ndi kumangodzi kulunga mozungulira Yesu, mozungulira mawu ndi kukhala ndi iwo maona. Inu mudzakula mowongoka, izo ndizokhota ndiwo zimakuchotsani inu pa nsewu. Khristu amakukokerani inu mwamba, izo zimakukokerani inu mbali. Ndiyena inu mukuona mkazi mmodzi monga mkazi wa mtumiki kapena mtumiki akayamba kuchita chinthu china chake mpingo wake onse umati chabwino. Abusa athu amachita zimenezo, akazi abusa amachita izo. Ndiye bwanji kuti ife tisamachita zimenezi? Maona mukumukopa wina wake, ndipo tsimikizani kuti mukuwakopa iwo moyenera kunjira yolondola ndi zinthu zochita zimene zili zolondola. Sobano ife tikupeza kuti pamene muzikweza mwamba apo pomwe inu muli pa njira yanu yopita pansi. Maona pamene inu mudzikwezera nokha mwamba, ndipo ife tikupeza tsopano kuti Uziya uyu iye anadzikweza chifukwa iye ankamverera wotetezeka chilichonse chomuzungulira iye. Iye anali ndi fuko lake, ndipo ilo linkasamalidwa bwino, ndipo Mulungu anali atamudalitsa iye. Ndipo anali ndi minda ya mphesa yayikulu ndi ng'ombe ndi nkhosa ndi migodi ndi chilichonse cholemera. Ndipo mafuko onse anali pa mtendere ndi iye. Chotero iye anangokwezedwa mwamba mpaka iye ankaganiza kuti iye akhoza kuchita chilichonse chimene iye ankafuna ndi kunyada. Iye anadzikweza kwambiri mpaka iye anayesetsa kuti atenge malo a mtumiki. Iye analowa mukachisi ndipo anakatenga chofukizira ndi kupita pa guwa. Ndipo pamene iye anatero, wansembe anamuthamangira iye ndipo anamuwuza iye kuti asachite zimenezo. Ndipo pamene iye anakonzedwa malo modzikepetsa monga momwe akanachitira, iye asanakwezedwe akananena kuti izo nzoona ine ndilibe ufulu wochita izi. Ndipo akanatumiza chofukizira pansi kapena kuchipereka icho kwa wansembe amene anali wa Aloni wodzozedweratu kuti azichita zimenezo, wopatulidwiratu kutumiki kumenewo. Ine ndimayenda kwambiri ndi awa pano a Full Gospel Businessmen, ambiri a iwo akhala pomwe pano tsopano. Ndipo ine ndikuyenera kukayankhula pakadzutsa wawo loweruka mmawa ku ina tiyani Statler Hotel. Ine ndikukhulupirira ndi imeneyo. Iwo anati agulitsa kale matikiti 1700 akadzutsayo. Chotero ndiye wosalikale kwambiri ine ndimayankhula ndi iwo. Ndipo iwo ankawatengera amuna amalonda pa nsanja kutenga mutu wawo ndi kulalikira uthenga. Ine ndinati, uko ndikulakwitsa, ndithudi izo nzolakwika zimativuta ife alaliki kuti tiwasunge iwo molondola. Ndiye mukati mwamuna wa malonda amene sanadzozedwere kuchina chake chonga icho kuti mubweretsemo timalingaliro pang'ono ndi zina zotero. Ndipo ine ndinati, inu simukuyenera kuchita zimenezo. Musadzayesere konse kutenga malo a munthu wina. Mulungu anakupangani inu chinthu china chake, ndipo inu mukhale chimenecho. Ndithudi inu mungokhala basi chimene inu muli, musayesere kumutsa nzira winayo. Ndicho chimene nthawi zonse chimaononga mphatso zimene Mulungu amatumiza ku dziko lapansi. Ife timapeza zotsa nzira zambiri za chithupi, ndipo timamupeza wina wake amene amayesetsa kuti amukopere winayo. Monga iwo ananenera kwa atumiki akazi pamene akazi a Macpherson anali moyo, ndipo mtumiki wankazi aliyense ankavala mapiko amenewo monga iye ankachitira kapena chilichonse chimenecho chinali, ndipo ankanyamula Baibulo lawo mwanjira yomweyo. Ndipo chilichonse chimene iye ankachita iwo ankachita. Ife tikuzindikira tindima Billy Graham ochuluka lero, koma inu mukuona Mulungu sanapange konse koma Billy Graham mmodzi ndizo zonse. Iye ndipo ndinu wofunikira basi monga Billy Graham wororobatsi kapena aliyense wa amuna otchuka amenewo. Ndinu wofunika basi mpaka munachokapo pa malo anu, ndipo zikatero simumakhalanso wabwino konse. Inu ndinu cholepheretsa kwa anthu awa, ndipo ndinu cholepheretsa kwa inu eni ndi ufumu wa Mulungu. Khalani pa malo anu, mukuona, khalani chimene Mulungu anakupangani inu maona, ndipo mukatero muzigwira bwino ntchito monga Paulo sichina chake chatsopano. Paulo ankaphunzitsa chinthu chomwecho, anati ngati dzanja lidzati kwa diso chifukwa silini wa diso, kapena khutu kune kunena kwa mphuno ine sindidzakhalanso khutu chifukwa sindine mphuno kapena china chake. Inu simungachite zimenezo, maona izo zonse zimakhazikika pamodzi ndi kuyenda ngati chimango chimodzi chachikulu, ndipo sitikuyenera kuti tidziyesetsa kumatsanzira aliyense. Ingokhalani chimene inu muli, mwaona, ndipo umo ndi momwe Mulungu anakupangirani inu. Inu simunadzipange nokha, ndipo kumbukirani mochuluka momwe ife atumiki tikanafuna kutenga malo a Billy Graham. Ife sitingachite izo, ngakhalenso Billy Graham sangatenge malo athu, mwaona. Ife aliyense ali ndi china chake choti achite. Munthu wamba pano amene akonze kukhala wosamalira pamalo, mkazi wang'ono amene angakhale mkazi wapakhomo, mtumiki wankulu pa nkhope ya dziko lero, sangathe kutenga malo anu. Inu Mulungu anali ndi cholinga pokupangani inu chimene inu muli, ndipo inu muzingomutumikira Mulungu mwanjira imeneyo imene iye anakupangani inu. Mukuona, ndipo ine tikuganiza ngati titamangochita zimenezo, magudumu angamayende mosavutikira. Inde iwo angatero, ngati tingamachite zimenezo osati kudzikweza mwamba, ndipo ife tikupeza malo mwa pamene wina amuza wina china chake mwamalemba, ndipo ife nkuona kuti icho ndichoona malomo moyesera kudzichepetsa tokha kungoti chabwino. Tsopano ine ndimalakwitsa, inu mundikhululukire ine, ndipo ine sindimatanthauza, ine sindimadziwa zimenezo, chotero ndingosiya kuchita izo. Chabwino ndiye malo kochita zimenezo nthawi zambiri ife timachita monga Uziya anachitira. Iye ankamverera ngati iye anali wankulu kwambiri kuti ayitanikire kumeneko, mwaona. Iye anali mfumu, ndipo nthawi zambiri ine ndawaonapo atumiki mwanjira imeneyo amene ankadzimva kuti iwo anali ofunikira kwambiri kuti awuzidwe chimene mawu anali. Choonadi, chabwino, masiku azozizwitsa anapita. Ine ndikhoza kukuonetsani inu pamene Mulungu anadzakhazikitsa zozizwitsa. Tsopano inu simungandiuze ine pamene iye anayamba wazichotsapo izo, mukuona. Ndipo iye anakhazikitsa mphatso, inu simunaone pamene iye anazichotsapo izo, mwaona. Izo zili mulemba. Pitani inu ku dziko lonse, kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse, mpaka kuti ku dziko lonse lapansi, mpaka cholengedwa chilichonse chimve izo. Onse amene adzamva izo, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira, mwaona. Ife sitingalowetsepo mmalo mwake china chake. Mungotenga chimene iye ananena, ndipo zidzakhala bwino, ndipo zidzagwira ntchito bwino. Koma ngati tiyesera kutenga njira zathu, pamenepo ndi pamene Israeli anapanga kulakwitsa kwawo kopupuluma, pamene chisomo chinawapatsa iwo lawira moto, ngero, nsembe ndi kuwawombola iwo. Anawatumizira iwo mneneri, anawatumizira iwo lawira moto kuti liwatsatire iwo, kuti likamutsogolere mneneri panjira. Ndipo pamene iwo anadzafika ku Exodo mutu wa 19, pamene iwo anasinthanitsa chisomo mmalo mwalamulo, iwo anachita chinthu chopupuruma kwambiri chimene iwo anayamba achitapo, mukuona. Koma iwo ankafuna china chake chimene akanatha kuchita iwo eni. Umo ndi momwe ife tilili, tikuyenera kukhala ndi digirii ya udokotala yathu, ndipo inu mulibe iyo. Inu simungalowe mchalichi zozonse, chotero ndipo ife tikuyenera kuwerenga chinthucho ndi kufufuza ngati icho chili cha Mulungu. Tsopano ife tikupeza kuti Uziya anakwezedwa mwamba, ndipo iye akanakachita icho muli monse, iye anatenga chofukiziracho ndipo ananyamuka. Izo sizinapange kusinda kulikonse zimene ansembe ananena, iye ankakalowa muli monse. Ndipo izo zinali zotsutsana ndi lemba, izo sizinali mwamalemba kuti iye achite izo. Siza mwamalemba kuti inu kapena ine tidzimutsanzira wina aliyense kulondola. Chotero zikhalani chimene inu muli, ndipo mukhale wabwino, ndipo muzikwaniritsa cholinga chanu kuti ena azitha kukuonani inu. Ngati ndinu mkazi wapakhomo, mukhale weniweni, mwaona. Ngati ndinu mwamuna, mukhale weniweni, mwaona. Ndipo ngati inu ndinu dikoni, mukhale weniweni kapena mlaliki, chilichonse chimene inu muli. Koma musamayesere kutenga malo a wina wake. Ndiyeno pamene mawu akuyitanirani inu pa izi, musati ngati mukumverera kudzudzulidwa ndiye mulape. Ndizo zonse ndikukonza, ndiyo chinthu chokha choti muchite. Koma Uziya sankafuna kuchita zimenezo, Mulungu anali atamudalitsa iye momwe iye anachitira, ndipo komabe iye sanamverere ngati kuti iye akanachita zimenezo. Iye ankaganiza kuti akanapitirira kukachita izo muli monse chifukwa iye ankamverera kuti anali wotetezedwa koma pamene iye anali mu zinakhala ngati zinamupangisa iye wakwira amuna amenewo nawonso amene ankamuuza iye mawu a mbuye ndipo pamene iye anatero iye anathamangira mkati muli monse ndipo ife tikupeza kuti pankhope pake panadzabwera khate ndipo iye anali wakhate mpaka anafa iye sakanatha kupita ku nyumba ya mbuye kenanso iye anafa wakhate atatha kuona dzanja la mulungu ndimo mwe mulungu analili wabwino kwambiri kwa iye ndipo anachita zinthu zimene iye anali nazo komabe mwamuna ameneyo anafa ali yekhayekha wakhate tsopano ife tikhoza kuchita zimenezo ife taona zinthu zambiri koma inu musaganize konse kuti ndife otetezeka kwambiri kuti mulungu sangayike chiweruzo pa ife mwaona mukuona kumbukirani musamayesere kumutsa nzira wina aliyense ingokhalani chimene inu muli ngati mulungu anakupangani inu wachipentekoste inu mukhale weniweni inu mwaona ngati mulungu musamachite nazo manyazi sindichita manyazi kukhala munthu sindichita manyazi kukhala wa ku America ine sindichita manyazi kukhala mtumiki sindichita manyazi ndi uthengo amene ndimalalikira chifukwa ndikudziwa ambiri a iwo amaganiza kuti ndachita misala ngakhale amayi anga olungama abwino wokalamba amene anamwalira zaka zingapo zapitazo pamene ine ndinalandira koyamba mzimu woyera panalibe aliyense mdziko lathu amene ankadziwa kalikonse za iwo ndipo ine ndinali chabe wawamba wang'ono mlaliki wang'ono wa baptisti pafupifupi usinkhu wa zaka 20 koma pamene ine ndinalandira mzimu woyera amayi anga anati nyamata ameneyo wachita misala mukuona koma mosalabadira chimene amayi ankaganiza ndinali nditapeza ngale ya mtengo wa patarija izo zikanakhoza kuoneka monga choncho kwa iwo koma kwa ine iwo unali weniweni mwaona iwo unali china chake chenicheni chimene ndinachipeza mwa mulungu chifukwa ine nthawi zonse ndinkakhulupirira monga mnyamata kuti awa anali mawu a mulungu ndipo iwo sangathe konse kusintha yesu anati miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu anga sadzasinthidwa konse iwo sadzachoka konse inu simungathe kuloweza malo chilichonse kwa iwo ndi momwemo momwe iwo analembedwera basi ndipo umo ndi momwe ife timawakhulupirira iwo musawonjezere kalikonse kapena kuchotsa kalikonse kwa iwo inu mukudziwa uko mubukhu la chivumbulutso ilo linati aliyense amene adzawonjezera mawu kapena kuchotsapo chilichonse kuchokera mubukhu ili chiyani temberero lidzakhala pa iye chotero mungu wakhala momwe iwo alili ndi kuwakhulupirira iwo monga choncho ndipo mulungu adzalemekeza izo tsopano iye anakanthidwa chifukwa cha kudzikweza kwa kunyada kwake anamverera kuti panali iye anali yekhayo amene analipo ndipo akanachita chimene ankafuna ndipo panalibe amene akanamuletsa iye ife tinali ndi mbale osati kale amene ine ndinamumvera chisoni kwambiri zinkaoneka ngati aliyense anamuyika iye pansi iwo ankamuyimba mlandu mbaleyo kuti wachita china chake cholakwika ndipo nyuzipepala inadzudzula izo koma ine ndinayamba kuganiza za izo kumuyimba mlandu munthuyo ine ndinamutsutsa iye kwenikweni chifukwa ine ndithudi sindinagwirizane naye iye koma munthu amene analemba nkhaniyo ndi kuyika iyo magazini kuti munthu uyu anali atanena zinthu zosiyana zonsezi ndipo anachita zinthu izi ndipo siku wina pa nsonkhano ku Minneapolis anandiuza ine kuti wolemba magazini iyi anali kumeneko ndipo nkhaniyo inali itangobwera kumene mu magazini ya Chikhristu chotero ine iyo inali magazini ya Chikhristu chotero ine iwo anandilozera munthuyo kwa ine anati ndi uyo wakhalapoyo ndipo iye anali munkhani iyi kuti mtumiki uyu anali atalemba china chake bukhu limene munthuyo sanalembe ine ndikudziwa izo dona analemba bukhu limenelo ndipo ine ndinkamudziwa donayo kuluma kwa ajerekezi chotero ine ndinati chabwino tsopano chinthu chimodzi chimene ine ndinganene tsopano ine ndikhoza kusagwirizana ndi mtumikiyo koma ine ndikuganiza ngati ngati mkozi wa nkhani iyi ngati iye sanayang'ane zolemba zake bwino kuposa kunena kuti munthu uyu analemba nkhani iyi ndipo ine ndikudziwa kuti iye sanatero mwaona ndiye ndikuopa kuti zinthu zambiri zimene iye ananena zokhudza mtumiki uyu ndi zolakwika ndipo kenako ine ndinanena ichi kuli bwino ndipezeke wolakwitsa poyesera kumupulumutsa wina wake kuposa kuyesera kumutchinga wina amene akuyesera kuti apulumutse wina wake iyeya kuli bwino nditenge malo wa munthuyo pa nthawi iliyonse kuposa kuyesera kutsutsa kapena kuphasula chimene wina wake akumanga ngakhale kuti iwo anali atalakwitsa kapena anachita china chake cholakwika chotero tikuyenera kuonetsetsa ife timawakopa ena pachimene tikuchita. Ndiye pamene munthu uyu anakanthidwa ndi khate ili, pamene iye anadzikweza mukunyada, ili linali phunziro lalikulu kwa mneneri wang'onoyo. Iye anapeza kuti ichi kukhala phunziro lalikulu kwa iye, kuti Mulungu amamutsogolera munthu wake kupita pamalo. Mukuona? Munthu sangadzitsogolere yekha. Mulungu amamutsogolera munthu wake. Mulungu amakupanga iwe chimene iwe uli. Mukuona? Ndipo Mulungu amamutsogolera munthu wake. Ndipo iye sakuyenera kuyesera kutenga malo awina. Ndipo linali phunziro kwa Yesaya kuti asamayike maso ake pa anthu kukhala chitsanzo. Iye ayenera azika maso ake pa Mulungu. Tsopano ndi ifeyo, munthu aliyense akhoza kulakwitsa. Iye akhoza kulakwitsa chifukwa iye ndi munthu. Iye akhoza kuswa malamulo a Mulungu. Ndipo iye ndi wogonjera ku zinthu zambiri chifukwa Satana amamuyesa iye. Ndipo iye ndi munthu chabe. Ndipo ngati Mulungu akanati akweze manja ake, iye akanagwa. Ndizo zonse. Ndipo ine ndawamva apa anthu akunena kuti, oh, Satana sangachite zimenezo. Inde, inu mudzango mulola Mulungu adzakweza dzanja lake nthawi ina. Ndipo mudzaone zimene ziti zidzachitike. Ndimapempha kawiri kawiri, Mulungu musamutumize iye. Ndichitireni ine chifundo. Muyikeni iye kutali ndi ine. Inu mwaona. Ine ndikusowa chifundo cha Mulungu. Ndipo ife tonse tikuchisowa icho. Tsopano ife tikupeza kuti Yesaya iye anali atatsamira kwambiri pa mkono wa mfumu yabwino. Ndipo tsopano mkonowo unali utachotsedwa kwa iye. Ndipo mfumuyo inali itafa. Ndipo inafa ndi khate manyazi. Tsopano Yesaya pa nthawi iyi mfumu podzikweza mwamba chabwino, ndiye mwana wake wang'ono anali woti atenge malowu. Ndipo ife tikupeza kuti anthu anafika pamalo oyipa ovunda. Pakakhala kuti palibe mtsogoleri weniweni wa Mulungu, ndiye anthu amayamba kulowa mu makhalidwe oyipa. Ine ndikuganiza limenelo ndi vuto limene tili nalo lero mufuko lathu, mipingo yathu ndi zinthu. Ife tikusowa atsogoleri a Mulungu, wina wake amene amakhala chitsanzo. Ndipo koma iye anamulola Yesaya kudziwa apa kuti iye sakanakhoza kuyang'ana pa anthu. Totero Yesaya tsiku lina pamene iye ankayendayenda, iye akuyenera kuti anatopa kwambiri, podziwa kuti iye anali ndi udindo waukulu. Iye anapita kukachisi kukapemphera. Tsopano icho ndi chinthu chabwino kuchichita kwa ife tonse. Anatsikira kukachisi kukapemphera. Ndipo ife tikuzindikira pamene iye anali kupemphera kumusi pa guwa, zonse mwakamodzi pokhala mneneri, iye anagwera m'masomphenya. Ndipo pamene iye anatero, iye anayang'ana mwamba, ndipo iye anaona Mulungu mfumu atakhala mwamba kwambiri, atakwezeka pamwamba pa mpando wake wachifumu. Ndipo chovala chake chinadzaza malowo. Inu mwaona. Kenako iye anaona chitsanzo chenicheni. Iye anamuona mmodzi amene akanayika chidaliro chake mwa iye, amene sakanakanthidwa ndi khate, mmodzi amene sakanalephera konse. Mwakuyankhula kwina, iye ankanena kwa Yesaya, waona, iwe umayika chiyembekezo chako mwa munthu wina, ndipo icho chinalephera. Iwe unayika chako umayang'ana kwa munthu uyu ngati chitsanzo, ndipo iye analephera. Tsopano yang'ane kuno kwa ine. Ine ndi Mulungu wosalephera. Ndipo ine ndikuganiza kuti ndi chimene ife tikuyenera kumachita lero monga antchito ake. Tikuyenera tiziyang'ana kwa iye. Yesu ndiye chitsanzo chathu. Ndipo tiyenera tiziyang'ana kwa iye, woyambitsa ndi wotsiriza wa chikhulupiriro chathu. Tsopano ife tikupeza masomphenya awa kuti iye anamuona Mulungu atakwezedwa mwamba pa mpando wachifumu. Kenako iye anazindikira chinthu china. Zindikirani, pomuzungulira iye panali ndipo mukachisi momwe iye anali, munali aserafi akumwamba awa. Ngati mungayang'ane mawu amenewo, ndikuganiza kuti iwo anangogwiritsidwa ntchito kamodzi kamene kawiri mu Baibulo. Ndipo ndi si akerubi, koma ali pafupi ndi akerubi. China chake ngati umunthu wa ngero, ndipo komabe si ngero, ndipo ndi ngero, koma ndi munthu wapadera. Chimene iwo ali, iwo ndi owotcha nsembe mu Baibulo. Ndipo kumene nsembe ndithudi imabweretserwamo kapena kutsogolera mu imapanga njira kwa wotchimwa ku chiyero. Ndipo aserafi awa akuwotcha nsembe imene inkafunika iwo anapita ku imeneyo inali ntchito yawo. Ndipo apa iwo anali akuwuluka kudutsa mkachisi pamene Yesaya anali m'masomphenya. Ndipo kachisi yense anadzaza ndi utsi. Ndipo iwo anali kufula wina kwa nzake. Woyera, 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 ndi Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Woyera, woyera, woyera. Oh, mwakuyankhula bwina. Pali china chake chimene sichingagwe. Ndi chimeneki chitsanzo chanu. Apo pali mfumu yoti muziyang'anapo. Woyera, 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 ndi Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo ife tikupeza tsopano kuti izi zinali zolengedwa za mapiko sikisi. Ndipo tsopano tiphunzira chifukwa chokhalira ndi mapiko sikisi. Iwanali ife tikupeza iwanali ndi awiri pa nkhope yawo, awiri pa mapazi yawo, ndipo anali kuwuluka ndi mapiko awiri. Tsopano zindikirani choyamba kuti zolengedwa izi zinali kutumikira mukukhalapo kwa Mulungu. Ndipo imeneyo inali ntchito yawo. Anali kufuula, woyera, 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 ndi Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo izo zinali kufuula usana ndi usiku mukukhalapo kwake. Pamene nsembe ili pamenepo. Woyera, 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 ndi Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo ine ndikufuna inu muzindikire china chake apa. Ndipo mulingalire, aserafi amenewo anali ndi mapiko awiri atatchinga nkhope zawo. Chifukwa chiyani iwo anawayika iwo pa nkhope zawo? Chifukwa iwo anali mukukhalapo kwa Mulungu. Ndipo tango ganizani, ngati angelo oyera amachita kuphimba nkhope zawo mukukhalapo kwake, nanga bwanji ife? Ali ndi mapiko pa nkhope zawo kuyimira kulemekeza. Koma lero ife tikupeza kuti palibe kulemekeza. Inu simungapeze nkomwe kulemekeza. Iwo alibe ulemu kwa Mulungu. Iwo amayima ndi kuyimba Mulungu dalitsani Amerika, phazi lawo lili pa bala. Ndipo izo ndi zoyipa momwe iwo amachitira. Ine ndinapita kukafunsa sangweji lero pa malo. Ndipo dona wang'onoyo sikuti ndikunena ndemanga ya iye, koma ine ndimaganiza kuti iye akufa. Iye amaoneka ngati anali atajeka musi mwamaso ake. Iye anali buluu momuzungulira iye. Ndipo iye anathamanga atavala zovala zapang'ono chabe. Ndipo anati, inu mudya chiyani? Ine ndinati, kodi mungandibweretsere ine sangweji ndi kapu ya mkaka? Ndipo iye anati, babon pachina chake mtundu wina. Ine ndinati, ayi amayi, inu simuna ndimvetse ine. Ine ndinati, mkaka. Ndipo iye anati, oh, anati, simukhala ndi china chake choti mumwe. Ine ndinati, ndikufuna mkaka. Ndipo iye anati, chabwino inu nonse, kodi inu simukufuna usiku timapereka chakuti ndi chakuti. Ine ndinati, ndine mtumiki. Iye anati, chabwino athu, chabwino ansembe athu achikatolika amabwera kuno kudzamwa. Ine ndinati, ine si wansembe wachikatolika dona. Ine ndikufuna kapu ya mkaka. Izo zinaoneka ngati zinamudabwitsa mayiyo. Iye sankadziwa chimene icho chinali. Mukuona? Ndipo dziko lafika mumalo oterowu. Tsopano ngati wansembe abwera ndi kudzamwa, osonkhana ali ndi ufulu wakumwa. Ndi chimenecho chitsanzo chanu, mwaona? Oh my! Ndi chivundi bwanji chimene ife tikukhalamo. Tikusowekera kukonza mnyumba, kuyambira pa guwa mpaka ku eya, inde bwana. Ife ndithudi tikutero. Momwe dziko lavundira. Ndipo izi palibe kulemekeza, palibe ulemu. Anthu lero iwo sakumulemekeza Mulungu. Iwo alibe kulemekeza. Iwo amatenga dzina lake pachabe, ndipo amanena nthabwala zonyansa. Ndipo ngakhale atumiki amachita zimenezo. Iwe kumvetsera nthabwala, ine ndikuganiza zingakhale zabwino, koma atumiki ayenera kukhala zitsanzo. Ine ndikuganiza zachimene zachilungamo ndi chiyero. Ndipo ndi chifukwa chimene ndikuganiza mwina mwake ife sitimapita patali kuposa momwe timachitira. Ife sitibwera ichi kuona mtima kumene ife tikuyenera kukhala nako mu izo. Pamene iwe ukumapitirira ndi kumapitirira, iwe umataya njera ing'ono ija ya kuona mtima. Inu mukudziwa pali china chake cha izo. Inu mukuyenera kukumbukira kuti Mulungu akukuyang'anani inu ola lililonse. Iye amakuyang'anani inu pamene mukugona. Tsopano ine ndikuganiza chifukwa chimene anthu amachitira zinthu zimenezo ndi chifukwa iwo sazindikira zakukhalapo kwake, mwaona. Komakomabe iye ali pamenepo, kaya inu mukuganiza kuti iye alipo kapena ayi. Iye amaona kuyang'ana kulikonse kumene mukupanga ndi kulikonse kusuntha kulikonse kumene mumapanga. Iye amadziwa zonse za izo. koma ife tikuyenera kuzindikira zimenezo. Ife tinkakonda kukhala ndi nyimbo yaing'ono pamene ine ndinabwera koyamba pakati pa Chipentekoste. Iwo ankayimba nthawi zonse pa njira yopita kwawo kwa moyo koona pali diso libenya iwe. Kuyenda kulikonse mungapange diso lalikulu lili tcheru pali diso libenya iwe. Mukuona, mukukumbukira nyimbo imeneyo, tsopano izo nzoona. Kupezeka ponseponse kwa Mulungu kumadziwa chimene inu mukuchita ndipo ngakhale malingaliro anu. Nthawi ina pamene ine ndinali m'masombenya, ine ndinkayankhula kwa munthu atayima pafupi ndi ine. Ndipo iye anati, malingaliro ako amamveka kwambiri kumwamba kuposa momwe mawu ako amamvekera pa dziko lapansi. Iye amadziwa chimene ukuganiza. Inu mukhoza kunena inu mumachita ichi, ndipo inu mumachita icho ndi izo, koma inu mwaona. Pansi mu mtima mwanu ngati inu mukuganiza mosiyana ndinu, inu mukuchita china chake cholakwika. Inu mukuyenera muzingokhala chimene inu muli, mwaona, mtima. Kamwa liziyankhula chimene chili mu mtima, mukuona. Ndipo chotero ife tikupeza kuti anthu samazindikira kukhalapo kwa Mulungu. Inu mukudziwa iwo akuyenera kukhala monga Davide, mwamunayo anali wapa mtima wa Mulungu mwini. Iye anati, Ambuye nthawi zonse amakhala pamaso panga, kulikonse kumene iye amapita. Amakumbukira kuti Mulungu nthawi zonse ali pamaso pake. Iye amakhala kudzanja langa lamanja, ndipo sindidzasunthidwa, chifukwa Mulungu amakhala kudzanja lake lamanja. Ulemu, ife tikuyenera kulemekezana wina ndi mzake, monga mbale mlongo, ndikukondana wina ndi mzake, ndi chikondi chosatha, mukuti chabwino, ine sindingathe. Chabwino, mungokhala pano motalikirapo pang'ono, ndipo mukatero inu mudzawakonda anthu aponso. Inu mudzawakonda iwo amene samakukondani inu. Chimenecho ndi chizindikiro chabwino cha Chikhristu, pamene inu mungathe kuchokera mu mtima mwanu wakonda iwo amene samakukondani. Muziwakonda osakondeka. Yesu anati, ngati muzingochitira zabwino iwo amene amakuchitirani inu zabwino, chabwino, amisonkho amachitanso chinthu chomwecho. Koma mwaona, inu muyenera kukhala wokoma mtima kwa iwo amene sali achifundo kwa inu. Muziwachitira zabwino iwo amene angafune kukuchitirani inu zoyipa. Nthawi zonse muzikumbukira zimenezo. Muyike zimenezo pamaso panu kuti Mulungu akukuonani inu. Kumbukirani, Mulungu anakuchitirani zabwino inu pamene munkamuchitira iye zoyipa. Pamene inu munali ochimwa, Kristu anakuferani inu. Sopano ife tikupeza kuti mapiko awa pa nkhope zawo anali chifukwa iwo anali mukukhalapo kwa Mulungu molemekeza. Ndipo ngati mserafi woyera amabisa nkhope yake kuseri kwa chophimba chapadera. Iye amene sadziwa tchimo sanachimwepo. Komabe mukukhalapo kwa Mulungu woyera akuyenera kubisa nkhope yake yoyera mukukhalapo kwa Mulungu. Kodi wachinyengo adzachita chiyani pa tsiku limenero? Kodi wobwerera mbuyo adzachita chiyani pa tsiku limenero? Kodi wopanda umulungu adzachita chiyani pa tsiku limenero? Pamene inu mudzabwere, ndipo inu mukuyenera kuti mudzakumane ndi iye. Pali chinthu chimodzi chokha, inu mukuti koma iye sanandipangire ine mapiko kuti ndidziphimbira nkhope yanga. Koma iye anakhetsa magazi a mwana wake yemwe kuti mudziphimbira nawo nkhope yanu. Kukonkulondola, ndicho chophimba chake chokhacho chimene iye ali nacho kwa mtundu wa anthu. Ndicho magazi a Yesu Khristu. Sopano chachiwiri, iwo anali ndi mapazi awo ataphimbidwa ndi mapiko pansi pa mapazi awo. Sopano izo zinkayimira kudzichepetsa. Oh, pali mawu amene atayika lero kwa anthu ambiri. Kudzichepetsa mukukhalapo kwake, kudzichepetsa tokha mukukhalapo kwake. Ine ndaonapo mzimu woyera ukubwera muchipinda ndikudzapanga ndendende zinthu zimene Baibulo linati iye akanadzachita. Kuzindikira, ndipo ine ndawaonapo anthu akudzuka ndikutuluka panja. Ine ndawaonapo anthu atakhala ndikumayankhula, ndikumaseka, ndikumasereula iwo. Pamene izo zinali kuchitika, ine ndikukumbukira usiku wina mtumiki anabweretsa 28 a osonkhana ake ndipo anali atakhala. Uku kunaliku Jonesboro, Arkansas. Ndipo iwo anali ndi mnyamata wa khunyu, iye anali ndi khunyu. Ndipo ameneyo ndi mdyerekezi, chimene icho chili, iwo satero. Madokotala samadziwa chimene chimachita izo. Ndipo ndi mdyerekezi, ndipo iwo anayika anali ndi chopinira zovala ndi chisanza chokulungidwa momuzungulira. Pamene amakhala ndi kugwa uku, iwo ankaponyera icho mkamwa mwa mnyamatayo chifukwa iye amakhoza kutafuna lilime lake chomwecho ndipo iwo anamubweretsa nyamatayo ndipo iye amakhala ndi kugwa uku pa nsanja pomwe chifukwa iwo akasangalala pang'ono amapita kukalowa mwa mmodzi chotero pamene tinkakonzekera kuti timupempherere mnyamatayo ine ndinati kodi aliyense angaweramitse mitu yawo molemekeza ndipo ine ndinamupempherera iye ndipo mzimuwo sunachoke kwa mnyamatayo ndipo ine ndinayang'ana pozungulira ndipo ine ndinaona gulu laling'ono litakhala pamalopo ndinati kodi inu mungaweramitse mutu wanu ine ndinati mukuyenera kumvera ine ndinati uko kunali kutumako ngati udzawapangitsa anthu kukukhulupirira iwe ndiponso nkukhala oona mtima pamene ukupemphera ine ndinati kodi mungaweramitse mutu wanu munthu ameneyo anangondiseka ine ndipo chotero ine ndinatembenuka koma icho sinamuchokere mnyamatayo ndipo tsopano awa anali mahandirede a anthu kuchulukitsa kasanu a omwe akhala pano usiku uno atakhala pamenepo inde nthawi zambiri iwo ankadzinenera kuti panali anthu 28,000 pamenepo chotero panali apo panali iwo onse analipo ndipo kenako ine ndinati ine sindingachite izo bwana ndipo iye anali wa mpingo wachipembedzo umene unkangoseka mupweka pa machiritso a uzimu sukhulupirira kuti pali chinthu choterocho chotero ine ndinayang'ana pozungulira mnyamata wosauka ameneyo mmero wake uli panja ndipo amayi ake akuyesera kuti azikuwa iwo akulira monga choncho ndipo mnyamatayo akuyesetsa kuti ameze ndi kumapitirira ine ndinati atate akumwamba musalole kuti mnyamata wosalakwa uyu azunzike chifukwa cha gulu lolakwa ilo mwaona ine ndinati amenewo anali anu mawu anu ndipo ine ndakhala woona mtima ndi kuwawuza iwo ndipo ambiri akhunyu achiritsidwapo pano pa nsonkhano ine ndinati musalole kuti mnyamata wosalakwa uyu azunzike amayi ndi abambo amubweretsa kuno ine ndikupempha chifundo kenako ndinapotoloka ine ndinati mu dzina la mbuye yesu mwachikhulupiriro ndi ntchito yanga yopatsidwa kwa ine ndi mulungu wamphamvu zonse mdyerekezi uyu sangakugwire mnyamata uyu iwe uli ndi ufulu mwaona ngati wosamvera akhala wosamvera ndiye iwe uli ndi ufulu wopita kwa iwo koma tuluka mwa mnyamata ameneyo ndipo ine ndinaona anthu 28 ndi abusa awo akugwa ndi khunyu kuzungulira pansi monga choncho ndipo monga momwe ine ndikudziwira iwo akana linalobe ilo mwaona tsopano inu mwaona inu musamakhale opanda ulemu mukuyenera kudzichepetsa nokha ndiye angati ayina amene mwakhalapo mmisonkhano ndipo munaonapo zinthu ngati izi zikuchitika mu misonkhano yanga basi bwanji mwaona ndithudi inde bwana nthawi ina iwo anamubweretsa mwamuna kuti andipepetule ine ine ndikuganiza ambiri ainu mukukumbukira zimenezo ndipo iwo anamutengera iye ku misasa ya ankhondo ndi kuwatenga asilikali awa ndi kuwapepetula iwo wapanga iwo kuti azikuwa ngati galu ndipo iwo amati azindisereula ine chotero ine ndinali mu holo ndipo iwo anamubweretsa munthu uyu ndipo ine ndinamverera pamene mzere wa pemphero unayamba panali mzimu woyipa pena pake iwe nthawi zonse ukhoza kuyigwira iyo ndi kukayikira kumeneko iwo amaganiza kuti satero iyo inali iwe ukhoza kuyimverera iyo zimakhala zosiyana chotero ndiye ine ndimatha kudziwa pamene iyo inali koma ine sindimatha kuona basi pamene mamunayo anali patapita kanthawi ndinakupeza iwo ndipo ndinaona chimene iwo unali ine ndinauona ndimauja utapachikika pa iye ndipo ine sindinafune kuti ndinene zimenezo koma ndinangotembenukira kwa iye ndinati mwana wa mdyerekezi mwaona nchifukwa chiyani mdyerekezi wakuyika m'malingaliro ako kuti uchite zimenezo chifukwa iye wachita zimenezo china chake chimanena izo mwa ine iwo akunyamula iwe kukuchotsa pano ndipo iye akadali wopuwalabe mukuona kalata pambuyo pa kalata bwerani kwa iye ine ndinati chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa ndikulapa mwaona ine sindinachite zimenezo kumeneko kunali kusalemekeza kwanu pamaso pa mulungu mwaona tsopano musachite zimenezo ndife tabwerapo pa nthawi zimene anthu amaganiza kuti chiyero ichi pamaso pa mulungu ndi mtundu wina wa chipongwe kapena mtundu wina wa gulu la anthu amene samadziwa mtundu wina wa chipembedzo kapena fuko kapena china chake Koma ndiloleri ndikutsimikizireni inu mbale vakweza kukhala zonyoza zambiri. Ine sindi kunena kuti palibe, ine sindingathe kunena zimenezo. Ndine munthu chabe, ine sindi kuyenera kuweruza, ine ndimangolalikira. Koma ulipo mzimu oyera weni, mphamvu ya utumwi yeni ya mzimu oyera. Ndipo mmayiko akunja, ndipo asing'anga ndi zinthu zimauka, adyerekeza amenewo kuti azitsutsa. Oh, ngati tikangoti ine ndidule phunziro langa apa kuti ndikuwuzeni inu za zinthu zimenezo. Ndipo chiyani? Mzimu oyera. Palibe nthawi imodzi imene ine ndinayamba ndamuonapo iye akulephera kuchita izo. Iye amachita izo nthawi zonse. Zindikirani tsopano, iwo amayika anali ndi mapiko pamwamba pa mapazi awo kwa kudzichepetsa. Ife sitikonda kugwada ife eni. Timafuna kuganiza kuti ndife wina wake. Ine ndikukumbukira kuti osati kale kwambiri ndinali mnyumba yaing'ono yosungira zamakedzana ndipo iwo anali ndi kafukufuku wa munthu wolemera mapaundi 100 ndi 50 chimene mtengo wa thupi lake linali mapurusa. Ine ndikukhulupirira anali masenti 84 mwamuna wolemera mapaundi 150 ake purusa la thupi lake. Iye anali ndi kashiamu ndi a laimu wokwanira pang'ono mwina mwake kuwazira chisa cha nkhuku ndi zina zotero. Ndizo zonse zimene iye anali nazo mwa iye wolemera mapaundi 184 kapena ine ndikutanthauza masenti 84 akulemera mapaundi 150. Apo panali anyamata awiri atayima pamenepo akuyang'ana pa izi. Ndipo ine ndinali nditayima kumbuyo kwawo komwe pamene mmodzi wa iwo anati chabwino, anati John, ife sitili amtengo waukulu kwambiri pambuyo pa zonse, sichoncho ife. Ndipo iye anati ndikuganiza kuti ife sitili. Ndipo ine ndinati chabwino anyamata, izo nzoona mwaona, inu si amtengo waukulu kwambiri mukhulusa, koma inu muli ndi solo mkati mwanu mwaona, kumene mtengo wake ndi mayiko miliyoni mwaona ukonkulondola mukuona. Komabe ife timafuna kusamalira, timanyada masente 84 awa, timalikulunga ilo malaya chikoti cha madola 500 ndi kuyimika mphuno zathu mwamba ndi kumaganiza kuti ndife tikuchita china chake. Ine sindikutanthauza kuti ndikuchita nthabwala, iyi sinthabwala, izi ndi kungokuwuzani inu chimene ife tili mwaona. Ndife ife tilibe kudzichepetsa, sitifuna kutero. Ndipo anthu samafuna inu mumapita nthawi ina kwa anthu ovala bwino kwenikweni matcharichi iwo amalowa. Ndipo ngati sunavale bwino iwo amakuyang'ana iwe ndi kumayankhula, inu mukudziwa. Ndipo zimapangitsa zake, iwo sayenera kuchita zimenezo. Ndi kumadzinenera chikhristu. Ine ndikuganiza kuti ndikudzinenera chabe wosati kukhala nacho, chifukwa ine ndimakhulupirira kuti chokuchitikira chenicheni cha nthawi yakale ndi Mulungu chimampanga wa chikhoti cha tuxedo kuyika manja ake momukumbatira wa ovololo ndi kuti mbale. Ine ndikukhulupirira izo kwenikweni, izo nzoona. Wa diresi la kariko ndi la sirika adzitchulana mlongo, inde bwana. Chifukwa sizovalazo si munthuyo, ndi Khristu chimene chili mkati. Ndipo tikuyenera tizidzichepetsa tokha. Tsopano ife tikupeza kuti ndi angelo awa amaphimba mapazi awo kapena aserafi awa. Mose pamene iye anafika mukukhalapo kwa Mulungu kuti muoneni iye ali pafupi ndi lawira moto lija limene linali mbuyo mukitsamba chonyeka chija, Ambuye anayankhula. Ndipo aliyense akudziwa kuti lawira moto limenelo linali Khristu. Iye anali mngelo wa pangano. Mose anasiya Igupto anachiwerengera chitonzo cha Khristu, chuma chachikulu kuposa cha Igupto. Chotero uyu anali mngelo wa pangano. Ndipo pamene iye anaonekera mukitsamba chonyeka chija mphepete mwake bwanji pamaso pa Mose, ndipo liwuli nati vula nsapato zako mapazi ako maona, vula nsapato zako pakuti mala amene wayimako ndi wopatulika. Mose anadzichepetsa yekha povula nsapato zake. Lawira moto lomwelo linaonekera kwa Paulo pa njira ya ku Damasiko tsiku lina. Ndinu mukukumbukira Yesu pamene iye anali pa dziko lapansi, iwo anati tsiku lina, iwo anati kunali Yohane woyera 6, iwo ankamwa kuchokera mukasupe ndipo akusangalala. Ndipo iye anati ine ndi madzi amene amachokera ku thanthwe limenelo. Ine ndi mkate wa moyo umene umachokera kumwamba. Inu maona monga choncho. Iwo samakhulupirira zimenezo. Iwo anati bwanji apa tikudziwa kuti iwe uli ndi mgerekezi ndipo ndiwe wopenga zimatanthauza misala chifukwa iwe sunapitilire usinkhu wa zaka 50 ndipo iwe ukuti iwe unamuona Abrahamu. Iye anati, Abrahamu asanakhalepo ine ndine. Yeya, ine ndine. Tsopano ife tikuona kuti Yesu anati, ine ndinachokera kwa Mulungu, ine ndikupita kwa Mulungu. Pamene lawira moto ili linasandulika thupi, Mulungu akubwera kuchokera ku Utate umwana. Ndipo pamene iye anadzabwera muchikhumbo ichi, zikhumbo zitatu, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Pamene Mulungu anadzaonetseredwa muthupi, iye anati, ine ndinachokera kwa Mulungu, ndipo ndikupita kwa Mulungu. Ndipo iye anakwera mwamba, ndipo Saulo wa ku Tariso, pa ulendo wake wa ku Damasiko, iye anakanthidwa pansi ndi kuwala. Ndipo pamene iye anatero, iye anayangʼana mwamba. Ndipo Muyuda ameneyo sakanachita chilichonse Ambuye ngati ilo likanakhala kuti silawira moto lija. Iye anaona kuwala kumeneko pamenepo, ndipo iye anati, Ambuye, inu ndi ndani? Iye anati, Saulo, ndikovuta kuti uzimenyana ndi zisonga. Ndipo iye anati, ndinu ndani, Ambuye? Iye anati, ndine Yesu. Waona, lawira moto kenanso. Tayangʼanani pa Sauli, anadzichepetsa yekha mudoti. Mwaona, mukukhalapo kwa Mulungu, kudzichepetsa. Anakanthidwa pa mapazi ake, anagona chagada mwina mwake, akuyangʼana mwamba. Ndipo lawira moto lija likuyenda mozungulira pamenepo. Iye anaona ndipo anadziwa monga mphunzitsi wochokera pansi pa Gamalieli, mphunzitsi wankulu wa tsiku limenelo. Iye ankadziwa kuti Mulungu anali atawatsogolera anthu ake mwamaonekedwe alawira moto. Ndipo moto umenewo, lawira motolo, linali litasandulika thupi ndipo limakhala pakati pawo, ndipo linali litapachikidwa chifukwa cha machimo awo. Ndipo ine ndikuchokera kwa Mulungu, ndipo ndikubwerera kwa Mulungu. Ndipo apa iye anali akanali mu dzina la Ambuye Yesu. Ndipo kenako ife tikupeza ndiye muzimenezo mtsogolo izo zisanachitike basi Yohane Mbatizi wankulu wa aneneri onse. Aneneri onse ankayankhula zakubwera kwa iye. Yohane anati, uyu ndi iyeyo, iye anamudziwitsa iye ku dziko. Ndipo Yohane atayima pamenepo madzi pamene iye ankabatiza, ndipo iye ankati, ikubwera nthawi imene nsembe ya tsiku ndi tsiku idzachotsedwa mkachisi, ndipo padzakhala munthu wati adzakhale nsembe. Ndipo Yohane anali watsimikiza kuti iye adzamuona Mesiya. Mumaona, pamene Yohane anayitanidwa, abambo ake anali wansembe, koma kawirikawiri mnyamata ankatsatira masiku amenewo, ndipo akumachitabe kummawa ntchito ya abambo ake. Ndipo machizolo wezi iye akanakhala wansembe, koma Yohane sanapita kusukuluko, chifukwa Yohane anabadwa kuchokera mimba ya mayi ake wodzazidwa ndi Mzimu Woyera. Pamene Elisabeti anali ndi pakati, ndipo mwanayo anali atafa mimba mwake. Pamene Mariya anachezeredwa ndi mngelo Gabrieli, ndipo anamuza iye kuti msuweni wake Elisabeti amene anali atatutsitsa zakubereka adzakhalanso ndi pakati. Ndipo Mariya anathamanga kuti akagumane naye. Ndipo iye anali atazibisa yekha, ndipo iye anali ndi nkhawa chifukwa mwanayo anali asanasunthe kwa miyezi 6. Ndipo izo zinali zachilendo. Ndipo chotero iye anamuona Mariya akubwera, iye anathamangira kunja, ndipo anakagumana naye, ndipo anamukumbatira iye. Ndipo iye anati, anayamba kuyankhula, ndipo iye anati, ndikudziwa kuti iye akanadzakhala mayi. Iye anati, inde, ndine ndikhala mayi nanenso. Oh, ine ndikugumana. Ganiza iwe ndi Yosefe mwakwatirana. Ayi, ife sitinakwatiranebe. Ndipo iwe ukhala mayi? Eya, Mzimu Woyera unandifungatira ine. Ndipo unati, chinthu choyera chimenecho chimene chiti chidzabadwe ndi ine mwa ine chidzakhala mwana wa Mulungu. Ndipo ine ndidzamutchule dzina lake Yesu. Ndipo mwansanga pamene mawu akuti Yesu anayankhulidwa nthawi yoyamba kuchokera mkama mwa munthu, mwana amene analibe moyo mwa iye, komabe analandira moyo mʼmimba ya mayi ake. Ndipo anayamba kulumpha ndi chisangalalo. Ndipo ngati dzina la Yesu Khristu lingabweretse moyo kwa mwana wakufa, kodi ilo likuyenera kuchita chiyani kwa mpingo wobadwa mwatsopano umene umazinenera kuti ndi wodzazidwa ndi Mzimu Woyera? Kuona tsopano, kodi uyu angakhale mnyamata wotani? Iye anali woti adzalengeze Mesiya amene anali mkudza.
malakifirira nati iye akanadzatero taonani ine ndidzatumiza mtumiki wanga pamasobanga sobano ngati iye akanapita uko ku seminare ena atumika amenewo kumusi uko anati sobano yohane ukuyenera kulengeza mesiya bwanji iwe kudziwa kuti ankolo joe pano kapena bambo jimu kapena ena aiwo iwe kudziwa kuti iye ali ndi zoyenereza zokhala mesiya ndiye iyeyo yohane kuti mwaona iye akanakopedwa ndi munthu iye anapita ku chipululu ndipo iye anakakhala ndi mulungu ndiyo seminari yabwino kwambiri pene ine ndikuidziwa chifukwa ntchito yake inali yofunika kwambiri kuti amuna ena azimuuza iye ndi kumutengera iye kuzochitika zazikulu za magulu mwaona iye anali ndi ntchito iye anapangidwira china chake ndipo yohane anadziwa zimenezi pamene iye anatuluka kumalalikira kuti mesiya anali ali pa dziko lapansi nthawi imeneyo motsimikiza basi monga amuna anzeru awo ankadziwira pamene iwo ankayang'ana pansi kuchokera ku babuloni ndipo anaona nyenyezi zitatu zimenezo mu mzere chimenecho chinali chizindikiro kuti mesiya anali kale pa dziko lapansi ndi chifukwa chake iwo ankafuwula ali kuti iye wabadwa ali mfumu ya ayuda ndipo mpingo unalibe yankho iwo alibe ilo lero baibulo ndi limene lili nalo ilo mawu a mulungu ndi amene ali nalo uko nkulondola ife tikupeza mu zonsezo kuti yohane ankayenera kumulengeza mesiya ndipo iye anali iye akanangomudziwa mesiya ameneyo mwachizindikiro umo ndi mmene anamudziwira mesiya iyo ndi njira yokhayo imene mulungu anazizindikiritsira yekha mwachizindikiro cha malemba ndipo iye anayang'ana iye anayima kunja uko iye anati iwo anati kodi ndinu mesiya iye anati ayi ine sindine woyenera nkomwe kugwira nsabato zake iye anati koma iye ndi mmodzi pali mmodzi wayima pakati panu oh my musaganize kuti ndatengeka ndikudziwa pamene ine ndili ayi koma zimangomvera bwino ndikamba kuganiza za zimenezo mwaona alipo mmodzi pakati panu ndipo ine ndikunena zimenezo siku uno alipo mmodzi pakati panu dzimo oyera waukulu wolonjezedwa kuti udzatsanuliridwa mu tsiku lotsiriza ine ndimaona chizindikiro chake mowirikiza ndipo ine ndikudziwa kuti iye ndi mesiya chifukwa iye akuchitabe chizindikiro cha mesiya apo iye anayima pakati pawo iye anati alipo mmodzi pakati panu sindine woyenera kugwira nsabato zake kuti ndimasule nsabato zake iye ndi amene ati adzabatize ndi mzimu oyera ndi moto ndipo tsiku lina akuyenda kuchokera pakati pawo panabwera munthu wamba anatulukira yohane anayang'ana mmwamba ndipo anati taonani ndi ameneyo mwana wankhosa wa mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi ndipo pamene iye anatero iye anaona iye anati ine ndinamudziwa iye chifukwa panali chizindikiro chikumutsatira iye ndipo taonani apa ndi amenewo amuna awiri akulu kwambiri ali pa dziko lapansi adayima akuyang'anizana yohane ine ndikukumbukira dokotela Roy Davis amene anandidzoza ine mu mpingo wa Missionary Baptist iye anati iwe ukudziwa chimene chinachitika pamenepo bire anati chimene chinachitika pamene yohane anati ine ndikuyenera kubatizidwa ndi inu ndipo nchifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine yenyani kudzichepetsa kwa yohane iye anati ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi inu chifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine pamenepo panali mesiya ndi mneneri wake mfundo zazikulu za tsikulo mfundo zazikulu za baibulo zitayima pamenepo modzi akuyang'ana panzake yohane modzichepetsa anati ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi inu chifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine yesu anati balola kuti zikhale chomwecho pakuti kuyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse ndipo anati yohane anamulola iye ine ndikukumbukira dokotera Davis iye akhoza kukhala kuti ali pano dokotera Davis sikuti ndikupenyera izi pa ino koma ine iye anati yohane choyamba yesu anamubatiza yohane chifukwa yohane anali asanabatizidwe ndipo kenako anati kenako yohane anamubatiza yesu izo sizinangobwera molondola kwa ine chotero tsiku lina pamene mzimu oyera unali pafupi ndipo masomphenya ine ndinaona chimenecho chinali apo panali yohane ndi yesu adayima moyang'anizana mneneri amene mawu amadza kwa iye ndipo mawu anali atabwera kwa mneneri amen ndipo iye anati balola kuti izo zikhale chomwecho izo zinali zoona balola koma kotero kuyenera kwa ife kukwaniritsa chilungamo chonse mneneriyo anadziwa kuti ameneyo anali mwana wankhosa ndipo mwana wankhosa ayenera kutsukidwa iye asanaperekedwe amen chotero iye anachita zimenezo mukuona zimenezo mneneri pokhala mawu ndipo iwo anali atabwera kwa iye.
Amen.
Yohane, mneneri, mau amadza kwa mneneri wake, mwaona, ndipo mau amadza ndende kwa mneneri. Izo zikuyenera, amati zikuyenera, zimene zikutanthauza kuyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Oh, momwe ine ndingasire nkhaniyo tsopano kwa miniti, momwe izo zili zoyenera kwa ife kukwaniritsa chilungamo chonse. Oh, lalafika, china chake, ife tikuyenera kukwaniritsa chilungamo chonse, ife tikudziwa choti tichite. Maona, ife tikuyenera kuchita izo uko mkulondola. Ukhulupirira ndi mtima wathu wonse. Zindikirani, ndiye ife tikupeza kuti Yohane anadzichepetsa yekha mukukhalapo kwa Mulungu. Chinthu chake ndi chakuti anthu, mʼbale wanga mlongo ndi abwenzi, ndikukhala ozindikira zakuchepa kwanu. Mugona, musamazitengere kuti ndinu wankulu bwanji. Muchizindikira momwe muliri wang'ono. Ndinu wang'ono. Ndife tonse mwanjira imeneyo. Mulungu akhoza kuchita popanda ife. Koma ife sitingachite popanda iye. Mugona, ife silingate kuchita popanda iye, koma iye akhoza kuchita popanda ife. Mulungu akungoyesetsa kuti amupeze munthu mmodzi amene iye angamutenge mʼmanja ake. Iye nthawi zonse wakhala akuyesetsa kuti achite zimenezo. Inu mukuzindikira monse kudutsa mu Baibulo, pamene iye anampeza Yesaya, pamene iye anampeza Yeremiya, kenako iye anampeza Samsoni. Siku lina, koma Samsoni anapereka mphamvu zake kwa Mulungu, koma anaupereka mtima wake kwa Delila. Mwaona? Iye, iwe umayenera kupereka zako zonse kwa Mulungu, kulemekeza kwako, maulemu wako, zako zonse zimene iwe uli, ungokhala chabe, ungoona momwe uliri wang'ono, ndipo ndi chimene Mulungu amafuna kuti ife tizichita. Ndipo uko ndikudzichepetsa kwenikweni, umo ndi momwe aserafi awa amakhalira mukukhalapo kwake, inu mwaona, ndi nkhope zawo mwaulemu zidaphimbidwa. Mabazi yawo mukudzichepetsa. Sopano chachitatu, iwo amatha kuwuluka. Iwo anali ndi mapiko awiri amene amawayika iwo kuti azichita ntchitoyo. Mulungu akumuonetsa mneneri wake apa, mtundu wa wantchito amene iye wamukonzekeretsa, wolemekeza, wodzichepetsa ndipo akuchita ntchitoyo. Amene mwaona, ameneyo ndi wantchito weniweni wa Mulungu. Awa amene amayang'ana pa iye. Iye ankayang'ana pa Hezekiya amene anadzikweza ndipo anagwa ndi kunyada. Koma wantchito, antchito ake pamaso pake amakhala olemekeza, odzichepetsa ndi ochita ntchitoyo. Antchito ake umo ndi momwe amayenera kuvalira, kuvala molemekeza, kudzichepetsa ndi nthawi zonse pa ntchito ya Atate. Inde Bwana, wolemekeza, wodzichepetsa mu ntchitoyo. Chimodzimodzi monga mkazi wang'ono, ife tinamukamba usiku wina pa chitsime. Tsopano iye anali kambewu kakang'ono kokonzedweratu kali mu mtima mwake. Koma mwansanga pamene kuwala kuja kunawalira pamenepo, ndipo iye naona kuti ameneyo anali Mesiya. Sizinamutengera iye nthawi kuti achitepo kanthu. Iye mpaka anayiwala mtsuko wa madzi umene anali nawo mʼdzanja lake. Umo ndi momwe iye anapitira mwaliwiro kukachita ntchitoyo. Iye ankayenera kuti akawauze anthu. Iye ankayenera kuti akamuuze wina wake, chifukwa chakuti iye anali wotsimikiza kuti iye anali atamupeza Mesiya. Analowa mu mzindawo, iye anapita. Ndipo maliwiro anayamba kuchita ntchitoyo. Wauza anthu. Anali Petulo, pamene iye anali atawedza usiku wonse, ndipo anali atakhala pa gombe mawa umenewo, pamene Yesu anabwereka ngalawa yake, ndipo anali atasuntha pang'ono kuchoka pa gombe, ndipo ankalalikira kwa anthu. Ndipo kenako iye anati kwa Simoni, pangira kwakuya, ndipo ponyera pansi kuti usodze. Ponyera pansi. Chabwino, Simoni anati, ndine msodzi. Ine ndimadziwa pamene mwezi ndi zizindikiro zikulondola. Ine ndimadziwa pamene nsomba zikuthamanga. Ine ndinabadwira pa nyanja iyi kuno. Ine ndawedza usiku wonse ndipo sindinagwire ngakhale kansomba kakang'ono. Sindinagwire kanthu. Anati, mulibe nsomba mmenemo. Koma pa mawu anu ndinu pamenepo. Ndiponyera pansi ukonde. Oh, inu mukhoza. Ife sitingathe kuzimvetsa zinthu izi, inu. Ndipo Mulungu ndi wosamvetseka. Inu mukuyenera kuzikhulupirira izo, mwaona. Mulungu samadziwika ndi chidziwitso. Osati ndi maphunziro, iye amadziwika ndi chikhulupiriro. Ndipo chikhulupiriro basi. Pa mawu anu, ndikudziwa palibe nsomba pamenepo. Koma mawu anu, ngati inu mukuti ponyera pansi, pali nsomba pamenepo. Inu mutero, chikhulupiriro chika izo pamenepo. Ndizo zonse,
ndipo nyabansi uko ndiwo. Ngati anthu akhala pano amene akudwala ndipo ndimakufuna thandizo la Mulungu, ngati mukuti ine ndadutsa mu mzere uliwonse wapemphero, ine ndachita chilichonse, koma pa mawu anu ine ndiponyera pansi ukonde. Ine ndikubwera pakali pano ndipo ndilandira izo. Ine ndikukhulupirira ndili mukukhalapo kwake, ndipo ndine ndipo ndikuzindikira zimenezo, ndikudziketsa, ndikuona mtima, ndikulemekeza. Ponyerani pansi ukondewo, gwiritsitsani izo. Mulungu wanena chomwecho, ndipo izo zimapanga izo kukhala chomwecho. Ndipo ife tikupeza kuti mwansanga pamene iye pokhala msodzi, ndipo ankadziwa chimene icho chinali kugwira nsomba zodzadza ngalawa. Ndipo iye anali munthu wosauka, koma mwansanga iye anayamba kuchitapo pamene Yesu anati, kuyambira tsopano udziwedza anthu. Sizinamutengera iye nthawi yayitali, iye anadzichepetsa yekha. Anagwa pansi pamaso pa Khristu, anati, chokani kwa ine Ambuye, ndine munthu wochimwa. Anati, ine sindingakhale basi mukukhalapo kwanu. Chinthu chomwecho chimene Yesaya anachita, iye anati, ndine munthu wa milomo yochimwa, ndipo ndimakhala pakati pa anthu ochimwa. Oh, ndi chikhalidwe chotani chimene iye analimo. Petro ananena chinthu chomwecho, ndipo anadzichepetsa yekha, anagwada pansi ndipo anapempha Ambuye kuti amuchokere. Iye anati, usaope Petro, kuyambira tsopano udziwedza anthu. Ndipo iye anayamba kuichita ntchitoyo mwaliwiro pomwepo. Nthawi ina panali munthu wakhungu amene Yesu sana muchiritsa. Sizinamutengere iye nthawi yayitali kuti achitepo kanthu. Iye analowa mukuchitapo kufalitsa kutchuka kwake kulikonse. Wina anadzabwera ndipo anati, bwanji ndani wakuchiritsa iwe? Wansemba anatero. Iye anati, anamuza iye amene anamuchiritsa iye. Woyamba iwo anawafunsa abambo ndi amayi, ndipo amayi anati, chabwino tsopano. Iwo ankachita mantha chifukwa ngati aliyense amuvomereza Yesu, bwanji iwo akanati awatulutse iwo mu sunagoge. Ndipo anabwezera icho kwa mwana wawo wosaukayo. Iwo anati, iye ndi wa usinkhu, mfunseni iye. Ndipo iye anati, modzi, Yesu wa ku Nazareti wandichiritsa ine. Iye anati, bwanji mpatseni Mulungu matamando. Anati, ife sitikudziwa kalikonse za Yesu wa ku Nazareti ameneyu. Anati, iye ndi wochimwa, musamupatse iye matamando, muwapereke onsewo kwa Mulungu. Ndipo tsopano ife sitikudziwa kumene iye anachokera. Chabwino, mwamuna wa khungu uyu anali ndi funso labwino kwambiri kwa iwo. Ndipo iye anati, ndi chinthu chodabwitsa kwambiri kuti inu nonse ndinu atsogoleri a uzimu lero. Ndipo munthu uyu anatsegula maso anga akhungu, ndipo ine ndinabadwa wa khungu. Ndipo komabe inu simukudziwa kumene iye anachokera. Mwaona, tsopano icho ndi chinthu chachilendo. Kodi ine ndingatere chinthu chomwecho? Mulungu yemweyo amene analonjeza kubwera pa mpingo wake mu tsiku lotsiriza lino, ndipo iwo alibe yankho. Iye amene amalandira amakhala ndi yankho. Anati, kaya iye ndi wochimwa kapena ayi, ine sindingatere zimenezo. Koma chinthu chimodzi ine ndikuchidziwa, kumene ndinali wakhungu poyamba, tsopano ndikutha kuona. Poyamba ndinali wochimwa, ndapulumutsidwa mwa chisomo cha Mulungu. Ndikudziwa kuti china chake chinachitika kwa ine. Ine pali china chake chinachitika, mutha kuchitcha icho woyera wodzikutukuza, kapena inu mukhoza kuchitcha icho chilichonse chimene inu mukufuna. Koma icho chinandipulumutsa ine, zakasate chakuti zosamvetsetseka zapitazo, ndipo zikumakhala zabwino nthawi zonse. Chotero ine ndimasangalala nazo. Wina waga anati, iwe wapenga kale. Ine ndinati, chabwino ndiye ndisiyeni ine ndekha, ndili bwino mwa njira iyi kuposa momwe ndinalili. Chotero ingo ndisiyeni ine ndikhale momwe ine ndilili. Ndikumvera bwino mwa njira iyi, ndikuchita bwino, ndikhoza kuchita zambiri, inde Bwana. Iye anapita kukayichita ntchitoyo nthawi yomweyo, inde Bwana. Iye anakafalitsa kutchuka kwake konsekonse. Anthu pa Pentekoste mwansanga pamene iwo anaona kuti Mulungu anasunga lonjezo lake. Yesu anati, taonani, ine nditumiza lonjezo, lemba, lonjezo la Atate anga pa inu. Koma yembekezerani inu, kumeneko ndikudikirira. Dikirani pa mzinda wa Yerusalemu, mpaka inu mutadzavekedwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Wosati mzere woyamba wapemphero kapena nthawi yoyamba kudutsa, koma Mulungu ukhala pamenepo mpaka izo zitachitika. Mwaona, mpakana. Wosati tsiku limodzi, masiku awiri kapena zakateni, mpakana zitadzachitika. Mukhale mpakana. Ndipo pamene iwo anadzazidwa ndi mzimu woyera, iwo anapita kukayichita ntchito yomwansanga ndithudi kunja mmisewu, ndipo akufuula ndi kuvina ndi kumachita ngati anthu oledzera ndi kumayankhula mu malilime ena, ndipo kupitiriza kwakeko iwo anali akuyichita ntchito yomwansanga ndithu. Mwansanga atangodzichepetsa okha, analowa ndipo anakatseka chitseko, ndipo anayembekezera pa mawu a Mulungu. Oh, zomwe taziona abwenzi, ndikudziwa kuti nthawi yatha ndipo
sindikufuna kukusungani modalikanso koma taonani zimene taziona muzaka zingapo zapitazi zikuyenera kumuyika aliyense wa ife mukuyichita ntchitoyo izo zikuyenera kutiyika ife kuti tizichita ntchitoyo chiyani choyamba kutipanga ife kukhala aulemu odzichepetsa ndi kumayichita ntchitoyo ndipo chikondi chikuyaka mitima yathu kuyesetsa momwe tingathere kuti tilione dziko lotayika ndi kuona zizindikiro zimene Mulungu mpaka mmusi monga momwe ndikudziwira mpaka chotsiriza chimene mpingo uti udzalandire moto usanagwe kuchokera kumwamba. Lawi la moto lomwelo limene linaonekera mbuyo uko muchipululu limodzi lomwe lija limene linamupandira Paulo woyera pansi ndi lomwelo ngakhale limene chithunzi chake chinajambulidwa cha ilo kwamwe pano ndikuchita chinthu chomwecho chimene ilo linkachita uko Mesiya yemweyo mukayika moyo wa nthambi ya dzungu mu nthambi ya mabwende iyo ingabereke maungu ngati mutayika moyo wa mphesa mu mtengo wapeyala iwo ukhoza kubereka mphesa chifukwa ndi moyo umene uli mmenemo ndipo ngati ichi chimene timachiona ndi kuchidziwa masauzande kuzungulira dziko lapansi akulidziwa ilo sayansi yachitira umboni kwa ilo konsekonse zithunzi zinajambulidwa chili pomwe pano izo zona zona kwambiri icho chili pomwe pano ndipo ngati ilo sili kubereka mtundu omwewo wa moyo umene ilo linali nawo pamene ilo linali mwa munthu Khristu Yesu ngati ilo silichita chinthu chomwecho mu mpingo wake ndiyenzora kuyika koma ngati ilo lingabale moyo omwewo liyenera kukhala lawira moto lomwelo limene linatsogolera Israeli ilo likutitsogolera ife ku dziko lolonjezedwa nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri lonjezo limene iye anatipatsa ife ndipo ilo likutitsogolera ife kumeneko ndipo ife tikuliona ilo likutsimikiziridwa kwathunthu mawu a Mulungu akuonetseredwa olumala akuyenda osamva akumva akhungu akuona akufa akuukitsidwa maganizo a mu mtima sangabisike iwo akumathulidwa pomwepo njira zomwezo zimene iye angachita ndi chiyani chimenecho munthu wina ndi mesiya Mesiya Mulungu mzimu woyera modzi yemweyo izo zikuyenera kuyika pingo wa chipentekoste malo moyesera kutsutsa ilo iwo akuyenera kukhala ukuyichita ntchitoyo konsekonse ndi kudzichepetsa ndi chikondi kuyesera kuonetsera ilo kwa anthu odayika ndi akufa ife tikuyenera kulemekeza ilo ife tikuyenera kumukonda iye kudzichepetsa tokha kudzipanga tokha molemekeza ndi kukhala tikuyichita ntchitoyo monga aserafi awa ankachitira ndi kulemekeza ndi kudzichepetsa mtsimikiziridwa momveka kulonjezedwera kwa ife masiku otsiriza ndipo apa ilo lili ife tikuliona ilo Yesu ananena chomwecho anati izo zikanadzachitika ndizi apa basi ilo lisanawotchedwe chizindikiro chimenecho chakudza kwake chimatsimikizira kuti kudza kuli pafupi tsopano izo zikhoza kubwera nthawi iliyonse ine sindikuona kalikonse kolepheretsa mkwatulo wa mpingo pakali pano chabwino chilemba chilemba cha chirombo chili mbali inayo kumbukirani mwaona chinyengo icho chimabwera ndiye ngati mpingo tsopano dikirani ine mwina mwake ine ndinanena china chake imeneyo ndi njira yanga yoonera izo mwaona ndipo penyani mawu ndi mawu izo zakwaniritsidwa kale zikuyenera kutiyika ife mukuyichita ntchitoyo ndiko kulondola ndendende ife tikuyenera tiziutengera moyo wotayika uliwonse ku ufumu wa Mulungu umene ife tingathe chifukwa limodzi la masiku awa ino mudzawabweretsa iwo ndipo izo silidzachita ubwino uliwonse khomo lidzatsekedwa sipadzakhalanso winanso oyu akhoza kukhala atatengeka maganizo ndi otengeka ndipo akufula ndi kumalumpha mwamba ndi pansi ndi kumadzinenera ichi inu mukudziwa koma pamene namali wopu sanabwera kudzagula mafuta iye sanawapeze iwo ndipo kodi inu munayamba mwaonapo nthawi mu mbiri yakale yonse ya masiku otsirizano pamene inayamba yakhalapo nthawi imene a presbyteria achilutera ena ali onsewo anayeserapo kubwera kuthenga wa chipentekosti kodi yesu ananena chiyani pamene iwo anabwera kudzagula inali nthawi imene mkwatibi analowa mkati namali wochenjera analowa iwo sanapeze mafuta iwo sana wapeze iwo, ndizo zonse, ndizo moringa na ndiremba. Ndiwa ili mugwona zizi ndigilo izi, ndizi ntuzina izi. Kili jonse, chukukala mudongo solo, lakuza kwage. Ronda waji seveni, ya natzabwera. Ena nagona muronda woyamba, wachiwiri, wajidatu, wajinai, wajisano. Ndikoba uronda waji seveni, panatzabwera mfuu. Daonani, mkwati aguza, mbado wa mpingo waji seveni. Ndiwa uronda, mbado emene, unawona iwo. Ndipo uno ndi mbado wa mpingo wa Laodikaya pamapeto wa iwo. Amen. Oh, ndi wanji simukugala muka inu oyera Ambuye. Mugodzeranji pamene chimaliziro chili pafupi. Koma kumbukirani mpingo mu mbado wa Laodikaya ukuyenera kukhala wofunda. Iye anati chifukwa mukuti ndinu olemera ndipo ndinu ochulukidwa ndi katundu. Ndipo anati simukudziwa kuti ndinu amaliseche akhungu osauka womvetsa chiso. Ndipo simukudziwa izo, anati, ine ndidzakulavulani inu kuchokera mkama mwanga. Ndipo apa ife tili pamapeto a zinthu zonse, mapeto ambiri akale, mapeto achikukuko. Mukhoza kuona, yang'anani kunja pa nsewu. Ine ndimayankhulana ndi oyendetsa galimoto, anali akundibweretsa ine. Iye anati, chabwino, njira yokhayo imene ine ndimadziwira, pamene ine ndimuona munthu pozungulira kuno akuchita mwanzeru, ine ndimadziwa kuti iye ndi mlendo. Mugona, tsopano, ameneyo ndi modzi waoyendetsa galimoto anu, ananena zimenezo. Anati, iwo, njira. Sikunokokha, koma zili kwase konse, mapeto achili chonse, momwe alili ankhanza anthu ndi mitundu yonse ya zinthu zoyipa ndi zimene iwo akuchita. Dziko lapotozedwa, onani mesewu, angoonani pa zimenezo, oh my, konse konse, siku Amerika kokha, konse konse, bwanji, ndi Sodomu wa makono. Alibe choti chidzatsalire, koma kuwotchedwa. Ndipo ndizo zonse, izo zidzayeretsedwa. Mulungu adzachita zimenezo. Malamulo ake amafuna zimenezo. Izo ziyenera kuti zidzachitidwe mwanjira imeneyo. Amene pesa lachimanga lakhala moyo wake wonse, limayenera kuti liwonongedwe. Duwa likakhala moyo wake, limayenera kuti life. Ndipo chitukuko chakhala moyo mu nthawi yake. Mbado wa mpingo wakhala moyo wake. Zipembedzo zakhala moyo wake. Iyi ndi nthawi yolumikizana kuli fuko logwirizana mpingo. Gwirizana, ndikuyesetsa kogwirizana. Kodi ndi chizindikiro cha chiyani? Khristu ndi mkwatibwi wake akulumikizana. Ndicho chimene icho chili. Zonsezo ndi mitunzi ndi zoyimira. Chilichonse chikufuna kuti chikhale chogwirizana. Chotero ndi chizindikiro. Khristu akukonzekera kuti alumikizane ndi mkwatibwi wake. Mgomero wa chikwati ukuchitika mlengalenga. Chotero izo zikuyenera kuponyera mpingo kuti uzichita ntchitoyo pamene ife tikuona zizindikiro zake pano zili pafupi. Oh my, zinthu zonsezi ndi zizindikiro kwa ife konse konse. Oh, ife tikuyenera kukhala kuti tikuyichita ntchitoyo. Ife monga mneneri wa kale Yesaya, tikuona chimene anthu odziweza okha amafikapo. Tikuona chimene mabungwe awa amene amauka ndi kuti chabwino chifukwa simuli ya ife simuli mmene monkomwe. Tikuone zimene zimachitika kwa iwo. Kodi iwo amataya chiyani? Monga ngati akanthidwa ndi khate lochimwa ndi kusakhulupirira. Iwo amataya kugwira kwawo pa mawu a Mulungu. Ena anthu awa amayesetsa, amasinthanitsa kutaya kugwira kwawo pa mawu ndi kuwasinthanitsa iwo ndi tizikhulupiriro. Kodi iwo amadzipezera okha chiyani? Nyansi zakhate. Uko nkulondola. Monga uziya wakale akuyesera kutenga malo audindo wodzozedwa. Ndipo alibe kanthu koma digiri ya udokotala. Kapena china chake. Mulungu sakufuna digiri ya udokotala. Iye akufuna mitima yodzichepetsa. Wina wake amene ati adzamukhulupirire iye. Koma ife tawatenga amuna ndi kuwaphunzitsa iwo kwa mabishopu ndi china chilichonse. Makadinolo ndi zina zotero. Kuwaphunzitsa iwo mokwanira kuti akhale ndi udindo wa uzimu ndi maphunziro achithubithubi. Ife timasowa ubatizo wa mzimu oyera kuti titenge udindo umenewu. Mzimu oyera ndi mphunzitsi wathu. Iye ndi mmodzi amene amadzizindikiritsa yekha pakati pathu. Chizindikiro cha ola, masiku otsiriza. Koma ife monga Hezekiya tadzikweza. Iwo amangoganiza kuti akhoza kutenga malo awo. Taonani chimene zotsatira za masomphenyawo zinachita kwa mneneri.
Sobano, iana di mneneri. Iana di jodengera jaguti, mawa ambuya berepo. Iana sangidwa, anabadwa ari mneneri. Potsiri zira, anabereka moyo wake, anachekedwa mzidutswa ndi macheka. Koma ife kubesa kuti mneneri wankulu uyu, pamene iana ona masomphenya awa wochokera kumwamba, ndipo anaona dongosolo, momwe Mulungu anali kuwakonzekeretsa amuna ake, bwanji. Izo zinamupangitsa mneneri kuvomereza kuti iye anali wochimwa. Ndipo ife timafuna kuti tikhale akulu kwambiri ndi kumavala mtundu wina wakolala yotembenuziba mozungulira mtundu wina wazovala. Inu mukudziwa zimene zimatipangitsa ife kumaoneka oyera kwambiri ndi olemekezeka. Palibepo chiyero ndi ife, sitingakhale oyera. Chiyero ndi cha Mulungu. Mukuona ndithudi iwo simpingo oyera, siphiri lopatulika, ndi Mulungu oyera. Ukonkulondola osati anthu oyera, Mulungu oyera ndi Mulungu mwa anthu. Petro analitchula phiri la chiwalitsiro phiri loyera. Zingatanthauza kuti Mulungu oyera anali pa phiripo. Yang'anani pa izo tsopano, mwaona? Koma anali Mulungu oyera pamenepo. Kukhalapo kwa Mulungu chimene chinapanga ilo kukhala loyera. Ndi kukhalapo kwa Mulungu pakati pathu tsopano kumene kumabweretsa chiyero. Wosati chiyero changa, wosati chanu, koma chiyero chake. Kukhalapo kwake ndi kumene kumabweretsa chiyero. Tikuyenera kudzichepetsa tokha, kudziphimba tokha maulemu, kudzichepetsa. Ndi kuti Ambuye Yesu ndilandireni ine mu ufumu wanu. Chiyero chake wosati chathu, mzimu oyera. Mneneri anavomereza, anamupangitsa iye kunena kuti ndine munthu wa milomo yonyansa. Mneneri, Mulungu, ife tikusowa masomphenya ena onga amenewo. Pamene iye anaona pamwambapo, iye anaona mphamvu yoyeretsa iyi ya Mulungu. Tsopano penyani momwe Mulungu anachitira, iye anatumiza mmodzi wa serafi ndipo anadzatenga mphaniro. Anatenga khala la moto pa guwa la nsembe, ndipo anadzalika ilo mʼmanja ake. Anabwera nadzayika mutu wa Yesaya mbuyo ndipo anadzakhudza milomo yake anati mphulupulu zako zapita. Zitatero Yesaya anaphunzira phunziro lina, ine ndikhoza kugwetsera mkati ichi chikhoza kukhala chosayenera kwambiri, koma ine ndikukhulupirira izo ndi choncho. Kodi inu munazidikira Mulungu amawayeretsa aneneri ake ndi moto osati ndi theology kapena bukhu la mtundu wina? Mukuona iye amawayeretsa anthu ake ndi moto, mzimu oyera ndi moto, osati mwakulengeza kwati zikhulupiriro kapena mabukhu kapena china chake chimene mukuyenera kuti muchiphunzire mulu wa mapemphero ndi zina zotero. Iye amawayeretsa iwo ndi moto wochotsedwa pa guwa, umo ndi momwe iye amamukhazikitsira iye mudongosolo. Yeya, inde bwana, umo ndi momwe iye ankawayeretsera aneneri ake pachiyambi. Pamene 100 ndi 20 anali mchipinda cha pamwamba, mzimu oyera unagwa ndipo malilime a moto anakhala pa iwo. Iwo anayeretsedwa ndipo anali atakonzeka kukatumikira. Umo ndipo momwe Mulungu amayeretsera osati pophunzira kupeza Bachelor of Art kapena DD PhD, koma kutenga moto oyera wochokera kumwamba umene umachotsa kunama pa milomo yako ndi kuchotsa chithupithupi mwa iwe, kuwotchera zinthu zimenezo kutali litsiro limenelo la mdziko ndi kudzayika kukhalapo kwake mmenemo ndi kumakhala moyo kudzera mwa munthu ameneyo. Moto oyera ndi umene Mulungu amayeretsera nawo mpingo wake. Yesaya anaphunzira zimenezo. Ife tikuyenera kuti tiphunzire izo kuti Mulungu samayeretsa mwachidziwitso, iye amayeretsa ndi moto. Inu maona momwe iye analili mneneri atayikidwa mudongosolo. Sobano iye anayeretsa milomo yake, anachotsa kuseruzika kwake. Kenako iye atatha anavomereza, anadzichepetsa yekha. Iye anati, ndine munthu wa milomo yonyansa. Pamene iye anaona kukhalapo kwa Mulungu. Kodi inu mukunditsatira ine? Kodi ife tikudziwa chiyani pakati pano? Ife tili mukukhalapo kwa Mulungu. Kukulondola. Ife pakati pano tikukhala. Kodi inu ife sitingathe kuzimvetsa izo, koma ife tili tsopano mukukhalapo kwa Mulungu, tikumuona Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ali pano? Ndithudi iye ali pano. Ife ine ndi mʼbale wanu. Koma iye anati, ntchito zimene ine ndikuchita iyadza inunso mudzazichita. Kodi izo ndi zimene iye ananena? Chabwino, ngati iye ali pano, mzimu wake uli pano. ndi umene umamupangitsa iye. Ndiye ngati ife tingadzipereke nokha ndi kuchotsapo maganizo athu omwe monga ngati ichi chilibe kulingalira. Ndiye liulina likhoza kuyankhula kupyerera mwa icho. Njira yake ndi imeneyo. Ngati ife tingadzikhuthule tokha chinsinsi chake ndi chimenecho kudzichotsapo wekha. Ndiye Mulungu amatenga muchotsepo kuganiza kwanuko, muchotsepo njira zanuzo ndipo mukatero mumusiye Mulungu asunthe. Ngati iye ali Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, inu mukukhulupirira zimenezo, inu mumukhulupirira iye pakali pano, ndipo muona ngati izo ndi choncho. Ine ndakhala ndikumuyang'ana nyamata wang'ono uyu wakhala pano, pomwe apa patsogolo panga. Iwe ulibe khadi la pemphero. Iwe ngati Mulungu ati andiwuze ine chimene iwe wakhalira pamenepo, iwe ukhulupirira zimenezo, ilo ndi vuto la uzimu. Iwe wangopiringizika yense ndipo sukudziwa choti uchite. Ngati zonzona kweza mwamba dzanja lako chabwino, izo zonse zatha. Tenga mawu chimene ine ndanena ndipo zonse zatha. Kodi iwe ukukhulupirira zimenezo? Ndiona wachikuda uyo wakhala kumbuyo komwe uko akuyang'ana pa iye ali ndi vuto la mtima. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsa iwe? Ndithudi iwe ukukhulupirira. Chabwino, iwe ukhoza kukhala nawo machiritso ako. Kodi iwe ukukhulupirira kuti ali yemweyo dzulo ndi mwambo uyu mzungu uyu amene wakweza dzanja lake mwamba? Kodi iwe ukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu wantchito wake? Ine sindikukudziwa iwe, ndiwe mlendo kwa ine. Iwe uli ndi khadi la pemphero kapena chilichonse? Ndiwe munthu chabe wakhala apa. Chabwino, bwana inu muli ndi chotupa pamero panu ndiko kulondola. Mkulondola uko, kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wake? Inu mukundikhulupirira ine ndi mtima wanu wonse? Inu muli ndi china, inu muli ndi cholemetsa pa mtima wanu, ndi zokhudza mtsikana wang'ono, mdzukulu wanu. Iye ali ndi dzanja loyipa kumkulondola. Kodi izonzoona pali mgwirizano wabwino miniti yokha? Sindi nochokera kuno, ndinu wochokera ku Connecticut, ndipo dzina lanu ndi Wilson, dzina lanu loyamba ndi Art Wilson, ndizokulondola ndende. Kodi izonzoona? Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Londola. Pali dona wakhala kumbuyo komwe kuno, dona wachikuda, zikuoneka ngati wapala chikhoti cha chikasu. Eya, chobiriwira mopitirako ku chikasu. Iye akupemphera. Iwe uli ndi khadi la pemphero? Iwe ulibe khadi la pemphero? Iwe ulibe. Iwe ukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake? Ndine mlendo kwa thunthu, ndife mitundu iwiri ya anthu. Iwe, koma iwe ukupemphera. Ndi iweyo inde. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiwuza ine vuto lako? Iwe uli ndi chotupa kukulondola. Iwe uli ndi china chake pa mtima wako iwenso. Iwe ukupemphera ndi mzako ali ndi vuto la impyo. Kodi ukukulondola? Kweza mwamba dzanja lako chabwino. Tsopano utha kulandira chopempha chako. Ine ndikutsutsa chikhulupiriro chanu. Ndi chiyani chimenecho? Pamene aneneri anaona kuti iye anali mukukhalapo kwa Mulungu, iye anadzichepetsa yekha. Taonani, poyamba iye anadzichepetsa yekha, kenako moto unamuyeretsa iye. Ndipo moto unamuyeretsa iye ndiye anali Yesaya woyeretsedwa. Pamene iye anabalula Mulungu ndinati, ndani ati apite malo mwa ine? Iye anapita kukaichita ntchitoyo. Ine pano ndi too many. Oh my! Pamene khala la moto linamukhudza mneneri, mupanga iye wangwiro monga wangwiro akanakhalira. Pamene liwu la Mulungu linati, ndani atipitire ife? Iye anayankha, Ambuye, ndine pano ndi too many. Amen. Uko kunali kuyitanidwa kwa Yesaya woyera, mzimu woyera utatha kumuyeretsa iye. Iye sanasowe zomuchitikira za ku seminari, sanasowe zomuchitikira zina za buku. Iye anali akayeretsedwa ndi moto wa Mulungu, ndipo anayitanidwa kuti akayichite ntchitoyo. Chinali chiyani chimenecho? Pamene iye anamuona Mulungu akuyichita ntchitoyo, iye anapita kukayichita ntchitoyo. Ife tikumuona Mulungu akuyichita ntchitoyo, ndi nthawi yoti mpingo uyambe kuyichita ntchitoyo ndi kukhala zitsanzo za chimene Mulungu ali. Kodi inu mukhulupirira zimenezo? Ndiyangati akufuna kuvomereza zolakwa zanu zonse ndi chilichonse tsopano ndi kuti Mulungu ndiyeretseni ine. Chiritseni mnyamatayo. Pamene khala la moto linamukhudza mneneriyo, tiyeni tiime pa mapazi athu. Ine ndimi na pomwepo nthawi yathu. Mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano. Ine ndikufuna inu muweramitse mitu yanu. Kumbukirani, iye adatha kumuona Mulungu ndi zimenezo apo kenanso. Amen. Tsopano chilichonse chikhoza kuchitika. Chilichonse chikhoza kuchitika. When the voice of God said, who will follow? Then he wezani manja anu tsopano. Sobano. Tieni tige manja atu, pantima watu, pamene ife tikumungudza. Pangani kupamereza kwanu, nenani ambuye, ndine mamuna wa milomo yonyansa, ndine mkazi wa milomo yonyansa. Tieni tikale ndi kupamereza kweni kweni, tikale ndi chitsimutso kweni cheni. Tioyamba muyeretsedwe, tenyani, meneri ankeli lakuta yeretsedwe poyamba. Moto unamukudza iye, kenako anayamba kuchita nchitoyo. Ambuye ndibatsa nine changu mutima mwanga. Muike china chake mwaine chimene ine ndilibe ambuye. Muike mwachikondi chanu ndi moto mwaine. Genako munditume. Tsopano mupange kuvomereza kwanu. Mumukhulupirira Mulungu ndi mtima wanu wonse. Sobano mulole Mulungu ayankhule kwa mtima wanu tsopano. Modzichepetsa kwenikweni mokoma. Molemekeza mukukhalapo kwake. Wochimwa aliyense, woyera mtima aliyense. Izi ndizatonsefe, ndizaine, ndizatonse. Apa pali kukhalapo kwake. Iye ali pano, chimene iye anati iye akanadzachita. Chizindikiro chimene iye anati ife tidzachipeza. Iye ali pano. Pamene zimwe yemwenye zikuimba mokoma, tiyeni tingovomereza cholakwa chathu. Ine sikanthu muli monse ambuye. Yankhulani ndi mtima wanga. Oyamba mundiyeretse ine ambuye. Mutumize mzimu oyera ndipo mundiyeretse ine. Ine ndikudziwa ndili mukukhalapo kwanu. Ine ndikukuonani inu monga Yesaya anakuonerani inu mukuyenda. Malowa adzaza ndi osati utsi tsopano. Adzaza ndi kuwala, adzaza ndi ulemerero. O, ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi. Anene izi ziri malingaliro watu. Taona zimene zimachitika kwa anthu odzikweza kwambiri. Iwo onse anali zitsanzo kwa ife. Ife tikuona chimene kudzichepetsa ndi pemphero kwa opulumutsidwa zimatanthauza. Ine ndikupemphera Atate akumwamba, pakali pano omvetsera awa ndi kwa ine mwini. Ambuye, chotsani kwa ine chilichonse chimene sichili ngati inu. Ine ndikufuna inu mukhale mwa ine, Ambuye. Ine ndikufuna mzimu wanu ndi mauyambiriro. Ine ndikufuna kuti inu muzikhala kwathunthu mwa ine. Kuti ine ndisakhalenso ine mwini. Kuti ine ndizingoyenda ndikumayankhula ndikumakhala mwa inu. Yerekani izi, Ambuye, ndine pano. Ndiyeretseni ine, Ambuye. Yeretsani mpingo uwu. Tiyeretseni ife tonse pamodzi. Yengani matenda, tengani tchimo, tengani kusakhulupirira, tengani kukayikira. Muchotsepo chilichonse. Mulole mzimu woyera ubwere tsopano ndi khala la moto kuchokera pa guwa kuyatsa kwatsopano pa Pentekoste ndipo kudzayeretse mtima uliwonse mkati muno. Ndidengeni ife, Ambuye, ndife anu, ife ndikukukhulupirirani inu. Perekani izi, Atate. Osa amene mukufuna ndipo mutero ndipo mwapatulira miyoyo yanu kwa Khristu mwatsopano pakali pano ndipo mukufuna kudzipatulira nokha mukukhalapo kwake. Ngati ine nditamba kutchula zimene ndaziona, ine ndikanati izo zingatengali yense muno. Ine ndikukhulupirira pakali pano. Ine ndimakudziwani inu, inu mukudziwa ine sindikanali mapano ndikunena zimenezo ngati wantchito wa Khristu. Popanda iko kukhala pali ponsepo muli muchikhalidwe pakali pano kuti muyambe Pentekoste watsopano. Izo ndithudi ndizoona abwenzi. Mungu adzichepetsa nokha, phimbani nkhope yanu, muphimbe mapazi anu, Mungu ayandikira kwa iye. Weramani pansi ndikupanga kuvomereza kwanu ndi kukhulupirira. Kodi mukufuna kuchita zimenezo? Ngati inu mutero, Mungu ukeza mwamba manja anu. Pamene ife tikuyimba, yankhulani Ambuye wanga. Yemberani tsopano.